Blog Talk Radio.
Tuna bara mutije nshuti muteza matwara ditavuka ivugire Washington DC turi kwa gatano ni tariki ya 22 zo kwezi kwa kane umwaka ne 2022 muri kumana cyose ndagizeye ntagiye mbara musaniza ko mumeze neza hirya no hino niyo ndamukanye acara kuri ditavuka y'umunyarwanda nyine wese ameze neza biba ari ibintu by'agaciro si n'umunyarwanda gusikire mwa muntu cyose aho kiba kikagira umuntu abakifuriza ineza kuri uyu mugoroba rero nshuti muteze amatwi radiyo itahuka tuje mu kiganiro cyacu igihe ni iki ni ikiganiro ngaruka cy'umweru kiba buri wa gatanu aho tuba turi kumwe n'abagenzi bacu ari Abdul Karimu uyu munsi ariko Comrade Pimaki ntabwo tuza kubana tubaza kuba turi kumwe nanone Comrade Baraka ari Abdul Karimu na Comrade Baraka nibo baradufashe ariko namwe mudukurikiye mushaka kwaka ijambo mutanga ibitekerezo kuko insanganyamatsiko tuba twazanye ntabwo ari iz'umuntu umwe ku giti cye namwe tuba dushaka yuko mutubwira icyo mutekereza ku byo tuba tuganira mukagira uruhare mu bibakorerwa impamvu y'insanganyamatsiko turi bigarukeho turavuga nyine ku ngingo ikomeje kuvugwa mu ruhando mpuzamahanga ikibazo cy'abimukira bari mu Bwongereza gikomeje kuvugisha imiryango itandukanye abanyarwanda twebwe murabizi neza ko tudafite platforme yo kwiexprima mu Rwanda ejo hari deba numvaga sinanabyita deba ntabwo ari deba ahubwo wenda ni interview mvuze deba naba wenda ntabije kandi atari deba ni interview ukumva arera mukuru arinda ibyo avuga ukumva Frank Habineza ukumva uriya mugore mukabunana ukavuga se ko mu Rwanda kuko tugira abantu barebera abanyarwanda nk'iyo mukabona aravuga ati ni igikorwa cya Perezida wa Repubulika cy'ababimukira kubazana mu Rwanda si igikorwa cya Perezida wa Repubulika harya Perezida wa Repubulika awoni igihugu yategeze icye kuva ryari igihugu kibi cy'umuntu gute ati ni igitekerezo cya Perezida wa Repubulika byagera kuri mukuru arinda ati twanze kurebera abantu bacuruzwa bucakara tugira umutima wo gutabara wakumva Frank Habineza avuga ati oya ntibikwiye abongereza bafite ubushobozi buruta ubw'abanyarwanda cyangwa abandi banyafurika kuki bivana n'inshingano zabo bakazi abanyarwanda kavuga uti abanyarwanda kuko tujya dutekereza ku Rwanda rwacu kugira ngo twumve yuko mu miyoborere ijyaho ya buri gihe cyangwa especially ijyaho ijwi ry'umunyarwanda rigomba no kumvikana we birumvikana bamwe zavuga bati mu butegetsi bw'igitugu niko bigenda ariko wenda n'igihe ubutegetsi bw'igitugu bamwe bavuga ngo babangamiye bamwe abandi bitababangamiye ntabwo tujye dufata umwanya kugira ngo turebe inshingano z'umunyarwanda kuko mu myubakire y'ubuyobozi cyangwa inshingano z'umuturage mu gihugu ngo abashe kuzimanifesta ndimo ndareba amadeba mu Bwongereza nkabona inzego zo mu Bwongereza bari mu miryango y'abiharanira uburenganzira bwa muntu abihaye Imana bavugira ababimukira havuga ni natwe tuba dukwiye kuvuga cyane ariko mu gihugu muri mu nzego zifata ibyemezo ariko nk'uko mubizi ku butegetsi ari bw'igitugu kuko muzi ko ubutegetsi ari bw'igitugu bose baravuga bati ntatakaza umugati bandi baravuga bati ataduhitana kumva nka depite mukabona aravuga ati ni dire Perezida wa Repubulika Frank Habineza ati ntabwo ibintu twabijyana mu nteko kuko uko inteko yacu iteye nta muntu ushobora kujyana nayo igitekerezo nka kera kugira ngo baducane inshinga iyo parlema imaze iki udashobora gukora petition uvuga uti kino gitekerezo tukiganiraho mu nteko tucyumvikana nk'abanyarwanda n'abaturage baduha ijwi hanze turyumve naravuze ni twagendesheje nyine twagushije no kugira ubutegetsi na buriya ariko bikwereka yuko ya nteko ishinga amategeko tuvuga nyine imikorere yayo n'uburyo ikora birakorera ko ari ikibazo iyo ngingo turaza kugaruka kuko Kagame we yaravuga ati ntabwo ari amafaranga twe twakurikiye twagize umutima nama twanze gukomeza kurebera turaza kubireba rero mu kanya turaza kureba muri East African Community ubwo nuvuga ko uriya muryango wose muri Congo Societe Civile imira byamagana ivuga iti watch out u Rwanda rurabizi ko rudafite ubutaka ababimukira ntabwo bazenda ingapu muri Congo ntibazateza umutekano muke muri Congo iyo ni Societe Civile muri Congo itewe impungenge n'iyi dili iramutse iciyemo ababimukira bafite imico ituruka muri Afghanistan muri Siriya n'ahandi hose bati aba bantu ntibazaza mu Rwanda ku Rwanda rubizi ko rudafite ruzabatuza bakaba bakwenda ingapu muri Congo bagateza umutekano muke muri Congo ese Societe Civile muri Congo ifite ukuri mu mpungenge zabyo turaza kumva icyo mugenzi wacu Baraka natubwira kuri izo mpungenge tukiri kuri Kongo nani turareba iriya nama y'i Nairobi isaba yafashe umwanzuro wo kubwira Tshisekedi kuganira n'imitwe yose yitwaje intwaro y'abakongomani ariko ngo indi mitwe mu bindi bihugu yo igomba kumanika amaboko igataha niba bitabaye ibyo nayo bakazayirasa ese ko bavuga ngo état de siège yageze ku ntumbero yayo ibi biganiro byo kuganira n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo byabije bite kandi état de siège ishimangira yuko irimo guhashya iyo mitwe ese ntabwo twavuga yuko Tshisekedi yabayinjira muri position ya faiblesse bamushyiramo kuko bamwe baravuga bati ahubwo ibyo yatubwiraga si ukuri bati niba agiye kunegosha na M23 ubwo niba bavuga cyane ADF ni negosiye ni Uganda FDL ni negosiye na Kagame n'abandi banegosiye ibihugu byabo ariko ntabwo ariko bimeze ni ibintu byinshi rero tugenda guhera tubuza kuganira kuri mugoroba kugira ngo tugire icyo twabiganiraho nk'abanyarwanda abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari twifuza impinduka ariko impinduka abaturage bagezemo uruhare reka duhe ikaze bagenzi bacu rero kumwe kuri uyu mugoroba Comrade Ali Abdulkarimu salamu aleko ikaze mu kiganiro
alaikum salam Comrade Serge uranyumva neza
turakumva neza gatanu kuri gatanu mwatuza abateze amatwi ikiganiro kuri uyu mugoroba
urakoze cyane Serge ambanze ngusuhuze ari wowe nagushimire kuba wateguye kino kiganiro nsuhuze na Comrade Baraka turi hamwe muri iki kiganiro hanyuma nsuhuze n'abanyarwanda bose badukurikiye banakunda Radiyo Itahuka mu by'umwihariko hasuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda aho bari hose ariko cyane cyane abari mu gihugu mu Rwanda mbahindamutso nizera yuko abakristo bagize pasika nziza banza harimo n'abakirimo kwiherekeza hanyuma rero n'abayisilamu mbifuriza igisibo cyiza uyu munsi bigeze iminsi 21 urumva ko igisibo kirimo kugenda nacyo hashigaje icyumweru n'iminsi nk'umwe cyangwa ibiri kugira ngo kirangire Ramadhan irangire ndashima rero abarimo gusiba neza abarimo gusengera igihugu abarimo gusaba yuko impinduramatwara yagera kuri conclusion yayo nkaba ntekereza yuko Serge turi buze kugira ikiganiro cyiza urakoze
urakoze cyane Comrade Ali Abdulkarimu Comrade Baraka ndizera ko nawe mutwumva nagira ngo niba utwumva usoze abateze amatiganiro cyacu mugoroba
murakoze bwana Serge kandi ndabasuhuza cyane ku buryo kandi witanga kugira ngo tugezeho amakuru ndasuhuza na bwana Ali tubuze kuba nawe muri iki kiganiro kandi nkasuhuza n'abari kudukurikira kuri YouTube cyangwa se izindi media ndashimira cyane na banyarwanda cyangwa se barondofone bo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika murakoze nanone cyane bwana Serge kuba mwongeye kumpa iyo opportunity yo kujya tuganire ku bibazo bijyanye n'ibihugu byacu byo muri Afrika murakoze
murakoze cyane iki kiganiro kimwe kiraca kuri YouTube ya Serge ndayizeye kiraza kujya kuri YouTube ya Radiyo Itahuka nyuma kirangiye bite na cya kibazo nababwiye kitarakemuka ariko dukomeza mubyihanganira kubaza kubona wenda podcast ku masaha atandukanye mubyihanganira ariko turacyagerageza ndagira ngo twinjire muri insanganyamatsiko zacu ebyiri nizo turi bwibande kuri uyu mugoroba ariko tugira ngo wenda twabura n'ikiganiro tubirebe mu isura y'umunyafurika ntitwibande gusa ku bantu mu karere k'ibiyaga bigari bitewe n'uko ntabwo ari twenyine duhura n'ibibazo nk'ibi ahubwo dutangire tunirebe twibaze tutari ku bundi iyo abenegihugu ubwabo bativugira ibibazo byabo ugasanga batunga agatoki abanyamahanga mu gihe abanyamahanga barimo kuvuga ibibazo byabo ni bande baba bafite ibibazo hari podcast narebaga ejo bundi ahantu kuri YouTube umuntu arimo gusobanura ukuntu how you train your mind aravuga ati ubundi uratekereza ukabwira umutima noneho ugashyira mu biganza niba twebwe tutitekerereza ngo tubwire umutima nama wacu ubundi ibyo twatekereje no mu mutima wacu tubishyire mu bikorwa mu biganza byacu ninde wundi muntu uzatugirira impuhwe Baraka ndifuza rwose ko ahantu uza kuhashimangira kuko hari aho none natangiye kukumva mu byo twagiye tugana ushize uvuga uti abanyarwanda ubwabo cyangwa abandi bari mu gihugu ku giti cyabo nibo bagomba kumva yuko bafite inshingano ku ikubitiro kuruta gutunga agatoki umwongereza cyangwa umuturage wo muri Danimarike cyangwa muri Afghanistan tusa nkaho tubona ko ari wa kibazo ku bibazo by'iwacu cyangwa baduteza ibibazo harabona gye mbona bavuga bati igihugu kiragurishijwe harabona gye mbona bavuga bati muri ya za mvugo ziri hano hanze ntashaka kwinjiramo z'abandi bantu bakora ibiganiro ariko stilo iyo usubiza amazi musanga ikibazo cyabo banyamahanga ikibazo ari twebwe ubwacu nk'abenegihugu bikorwa tukabyemera kuwa gatanu kimwe gishize bwana Ali Abdulkarim Axel mwakoranye ikiganiro mwarabisobanuye birambuye nagize ikiganiro na Dr Charles Kambanda nari nagize ikiganiro na Maitre Valentin na Dr Mutabazi abantu bose twaganiriye kuri radio bagiye banyereka ko ibi bintu ntibikwiye cyane cyane ku gihugu cy'u Rwanda amateka y'u Rwanda turayazi yo ubutegetsi bwa Habyarimana cyangwa uko inkotanyi zavugaga ziti mwatuje gutaha mu Rwanda rwacu u Rwanda ni rutoya abandi bati kirabura cyaruzuye none abandi bati tugiye kuzana abimukira kandi iriya dosiye nk'uko urimo kuyikurikirana mu nteko aho ngaho babaza nyine uriya minisitiri wa interiyeri kugira ngo asobanure neza ikibazo ko giteye impungenge zirimo zifite ukuri kandi zirafatika kubera yuko izanye abandi bimukira bangana no kuriya hari n'abandi banyarwanda bakarenga bati ntidufite ubutaka cyane dufite sipate haraho nabyumve ariko nanone wagaruka igihe umusore kugira ngo ujye ufoye ikibazo cyinjiremo ubundi bikorwa nandi tuzi neza yuko immigration ari ikintu kiba kizwi bikorwa ku mugaragaro ntabwo ari direye mukuru w'igihugu ntabwo ari igitekerezo cy'umukuru w'igihugu ashobora kubyuka ati ngo zigikorwa runaka inzego zitwa ko zari zidakora of course turigeza nkara nta nzego zikora mu Rwanda nk'uko nyine mukabona nayivugira ati ni direye ya perezida wa repubulika urumva nyine nta kundi kandi ngo ni intumwa ya rubanda ariko ndagira ngo nk'abaturage baba batwumva mugerageze kubedika so hari umuntu umbwira ngo no voice no voice ni he ntabwo nzi niba munyumva hari umuntu wanditse ngo no voice
twe turakumva ariko
ok ubwo niba munyumva
kereka niba hari aho bitari nawe ariko twebwe turakumva turimo no kureba
ok hari umuntu wanditse ngo no voice hano ntabwo nzi ikibazo kiri ariko turareba mu kanya so nagira ngo wenda iki kintu cyumvikane neza comrade Ali nagira ngo nguhereho kuko uri mu Bwongereza iyi dini iri hagati y'Abongereza n'u Rwanda niyo mu gihugu cyawe utuyemo uyu munsi Abongereza ntabwo mbabreminga nta nubwo nabakondana ahubwo bo barimo barakora ibintu biri mu nyungu z'abenegihugu babo mu nyungu z'abenegihugu babo kandi uwo barimo kubikorana nawe yagombye kuba bikora mu nyungu z'abenegihugu be nanone kubera iki Abongereza baba bafite ukuri paraporo n'iby'u Rwanda rutumva cyangwa rudasobanura Abanyarwanda ariko Abongereza bakaba basobanura Abongereza abanyine wabo impamvu iriya dire kuri bo ariko bagomba kuyikora bagasobanura abenegihugu babo bakabyumva cyangwa bakabisapotina cyangwa bakabyamagana ariko bagasobanura abenegihugu babo kubera iki mu Rwanda batasobanura Abanyarwanda nabo ngo babyumve babitirice cyangwa babyamagane Ali Abdulkarim reka nguhereho
Serge urakoze cyane mbere na mbere tubanze turagize Imana kino kiganiro cyacu twiyoroshye Imana Nyagasani tukweretse kino kiganiro tugiye kugira ikiganiro kirimo ni kidasanzwe kuko kirimo ubuzima bw'abantu batari n'abanyarwanda ariko igikorwa bwacyo gishobora kuzagira ingaruka ku banyarwanda n'abandi bo mu karere kacu turagusaba rero kuduha ubwenge n'ubushobozi bwo kugira ngo ibyo tuganira bibe biyunguruye bibe biri ari ibintu biguhesha icyubahiro bihesha n'ikiremwa muntu icyubahiro kuko iki gikorwa kirimo uko turibuze kubigaragaza ubucuruzi bw'abantu irimo ibintu bitwibutsa uko abanyafurika bacurujwe igihe cy'ubucakara n'ubu kigumiza kwigumiza imbere bakoresheje abanyafurika bari abami cyangwa bari abatware icyo gihe n'uburo nibyo birimo kugarukamo turagusaba rero yuko uguma hagati ya kino kiganiro ukaduha ubwenge ukadushoroza kugira ngo amarangamutima ntagaragaremo ahubwo tuvuge ibintu byubaka binatuma na munyarwanda asobanukirwa binabateguza n'imitima yabo kugira ngo barebe kino kintu batagiye mu byo basanzwe bajyamo bya uyu ni naka ni intore uyu ni ikigarasha uyu n'ibiki barebe ko ari ibintu mu myaka izaza bizagira ingaruka zikomeye cyane ku banyarwanda ariko n'isura y'u Rwanda ubwaryo uko ryigaragaza muri Afurika hanyuma no ku isi yose tugusaba byo twiyoroheje twizera yuko uri butwegere ukaduha ubushobozi n'imbaraga zo kugira ngo duheshe icyubahiro ikiremwa muntu duheshe icyubahiro ibyo wifuza mana nyagasani Serge urakoze cyane Serge rero iki kibazo ubushize nakivuzeho ariko nkuko bivuze kiguma kiraguma kievolwa kigaragaza ibindi bintu tutakabonye mu gihe nge nagiraga kuwa gatanu tugira icyo kiganiro hari hashize iminsi mike uriya mudamu amaze uyu mudamu home secretary wa UK amaze kujya mu Rwanda agakora n'iriya na biriya yasinye bita ngo ni partnership ubu rero uyu munsi bwo muri deba yagize muri commons yagize muri commons muri cyumweru banza rejo cyangwa ejo bundi hashize noneho hari nibyo yongeyeho yabyise ngo deal iri bespoke bivuga ngo iri customized kuri nde ni deal customized kuri Kagame ni deal mbese iri hagati yabona Kagame so mukabonane ntumurenganye ibyo arimo kuvuga ntabwo ari deal hagati y'ibihugu ku bihugu ariko ni deal iri ifite umukastoma umwe ariwe Kagame ugicuruzwa n'iki cyangwa icyo barimo gucuruza n'iki abantu bagende bashake bespoke icyo bivuga kirimo gucuruzwa n'umuntu ni kiremwa muntu ibyo bintu birashaka ngo bisobanukwe neza babyumve abantu ndaza no kugerageza kubibutsa cyangwa kubatwara mu nzira y'ubucakara bujya kubaho byagenze bite mu myaka nka 200 cyangwa 300 mu hagana cya 200 na 300 igihe byari bikomeye cyane bacuruza abantu byagenze bite ntangira aho ngaho mu gihe bano bazungu bajyaga gucuruza abirabura n'abahinde n'ibiki byose bari bafite imbaraga babatwara Serge Ahuzi hari wabonye Kagame yagiye Jamaica na za Barbados mbese za Haiti hose no muri Amerika kujya guhinga abandi babatwara muri za South America batwarwa n'abaspanyoro ababikoraga bari bihanganye nko kubona ubu ngubu uyu leta ya hano ifite ibihangange n'uriya mudamu wavuga ngo ni igihangange ko ni secretary of state wa ministeri ikomeye cyane mu gihugu ministeri y'igihugu home secretary n'abandi baza kubishyigikira n'abantu babibonamo inyungu ariko batitaye yuko ibyo barimo gukoramo inyungu ari abaturage ababibonamo inyungu ni bande rero ni Kagame ntushidikanye ubivuze neza buri gihe twarabwira ati Kagame yamize bunguri inzego yamize bunguri buri kintu cyose mbese Kagame yabaye yarabanje aba FPR amaze kuba FPR none Kagame abana n'u Rwanda so u Rwanda ntirukiriho u Rwanda ni Kagame niyo mpamvu Serge ubona turetse kuri ibi ngibi by'abagwira idiririho Kagame afata ubutaka bwa yambuyemo abantu b'abanyarwanda cyangwa abaturage b'abanyarwanda akabuha abantu ngo nishiti ze gusa bawe bafite ubutaka bahura bubona ntabwo agarukira aho ngaho afata abantu b'abanyarwanda akabatwara ngo nibajye kwiga hanyuma bazi babe abahinzi bafet na bagenzi bandi ku mafaranga makeya utumiye Kagame amuhindura amwita inyana y'imbwa ndagukubita ibyo bintu murabizi so yabanje abacaka gihugu cya
Ani urimo ura breakinga ku ruhande rwawe ariko ndizera ko biza gukemuka waba ukomeje nimbona bikomeje ndakubwira ariko amazi arimo aracika buri ka wakomeza wasobanuraga nyine ibyo bintu bimeze nka save trade nyine arimo
gucuruje rero yagerageje gucuruza abana b'abanyarwanda abasha mu Rwanda mu bagaha abaherwe b'inshuti ze biri kuri rekodi abavuga ati izi nyana z'imbwa ati nyina zikubita cyangwa zirihehe kuki zigira ku banyarwanda Rwanda ku butaka bw'abanyarwanda yabambuye abasirikare b'abanyarwanda abagurisha ibi bihugu nk'Ubufaransa
ngo ujye gukora ubucakara bwo gukiriki
nyanganira wenda ubusozo ugaruke kugira ngo tureko twakimura ikibazo amajwi yawe aragenda acikagurika wabubyihanganiye ariko mu gihe utaragaruka reka mbe nkomeje na Baraka wagaruka mu kanya wongera wikonekita uradusanga dukomeza tuganira mugenzi wacu ibyo arimo gusobanura wenda araza kubona umwanya wo kugira ngo abisobanure neza ariko iyi ni ingingo idahangayikishije gusa abanyarwanda ihangayikishije abanyafurika muri rusange kandi nk'uko mugenzi wanjye abivugaga ubundi mu gihugu cyitwa ko ari igihugu kigendera ku mategeko ntabwo umuntu aje avuga ngo ni idiye ye ku giti cye kuko Kagame si igihugu Kagame si Rwanda u Rwanda n'urw'abanyarwanda n'impamvu bavuga ngo bafite intumwa za rubanda ni ukubera ko nyine baba bavuga ko bafite abo badepite cyangwa intumwa za rubanda zishobora kujya mu baturage zigakusanya ibitekerezo zikabizana mu nteko zikabiganiraho ariko nk'uko nabivugaga nyine muri leta ya binumvise ejo bundi ukumva madamu Mukabunani ati ni dire ya perezida wa repubulika ni igitekerezo cya perezida wa repubulika niwe tugomba gushima ni ibintu byiza cyane ndabishyigikiye rwose ati ni ibintu by'agaciro gushima bihita bikwereka isura dufite y'u Rwanda uko ruterwa uyu munsi yuko nyine inzego zamezwe bunguri abanyarwanda bari hariya nta jambo bafite mu gihugu cyabo kandi mu gihe Kagame we n'abambari be bavuga bati ibintu turabikora kuko dufite umutima nama mwiza wo gukunda ikiremwa muntu twabonye ibyabaye muri Libya twabonye ibyabaye muri Libya pardon twakiriye abantu nk'uko yabisabye kuri Ambasaderi ya Brown ejobundi ubona yuko Kagame ni umuzu pardon ntabwo ari umuzungu zayi ni umumafia abasha gusoma imirongo y'abazungu kandi yikundira amafaranga aravuga ngo si amafaranga atumye abikora ariko nanone ntabwo yabikoreye ubuntu kuki atagize uwo mutima nama kuva kera ngo avuge ati bari abantu mu bampera ubuntu niyo mwigeze mubona umuntu akora ikintu kuri iyi isi avuga ati bitewe n'umutima nama mwiza mfite ni mu mezi ziriya mpunzi zize kuba zituye iwanjye sinyunguye amafaranga ahangaha wenda ndashima abaturage b'abakongomani Baraka wenda baza kubigarukaho bavuga bati impunzi za kiziba ko zakubiye ko zirambuye kuba mu nkambi warazirashe narakuye tureka dutahe twiture mu mirima y'iwacu muri Congo tugere tubare niyo mitwe yitwaje intwaro nk'uko nyine ubu dufite impuhwe ubasaramo urusasu urabarasura bamara ubabuza gutaha ku gihugu cyabo ku burenganzira bwabo so ni ibintu rero bigaragara ko ibyo tubwirwa cyangwa avuga ni ibintu abwira abazungu kandi afite na rero na public relation cyangwa PR ibimufashamo nta kiriya kigabagize kuri liberite ya Brown aho ngaho ejo bundi kigaragara yuko arimo gukora PR muri ibi bintu bitewe n'uko biragaragara nabi ntabwo binejeje abazungu ariko bagomba gushaka platform ituma aza kubisobanura kugira ngo abantu bumve yuko ibyabaye biri hari nta masezerano mpuzamahanga yishwe atari ubucuruzi wamugana uko agira ngo abisobanure comrade Ali sinzi niba mu nyumva mwamwagarutse ndabona utaragaruka ariko wenda mu gihe utaranyumva comrade Baraka waba unyumva
ndabumva bwana Serge
reka dufate iyo ngaha aho mugenzi wacu yaratangiye gusobanura gato wenda araza kunganira cyangwa umusubiza ijambo akomeze iki kintu wowe wakibonye ute n'ubwa mbere ugiye kukivugaho comrade Baraka
murakoze bwana Serge kandi ndabona na bwana Ali agarutse ariko bw'umuha ijambo nkubwire ukuntu ngewe mbona iki kibazo ubundi bwana Serge tumaze igihe tuvuga Kagame turamuvuze bihagije ngumva ari umuntu ubungubu nta yindi description twamuha cyangwa se indi qualification nkuko bavuga mu gifaransa Kagame burya ngewe ndamwumva kubera ko nta kindi kintu yakora usibye biriya ubushize nababwiye ko u Rwanda ntabwo ruzongera kubona ikindi kintu muri Kagame kiruta ibyo yakoze deja nta kindi kintu Kagame afite cyo guha u Rwanda ku byerekeye ziriya mpunzi zo mu Bwongereza harimo vole ebyiri iya mbere ni politiki y'Ubwongereza ubwayo kuva Ubwongereza buri empire kuva Ubwongereza ari burya ni igihugu nubwo ari kirwa nicyo gihugu cyari cyakoronije igihugu cyose nicyo gihugu kida mu bihugu bimwe bitagira ntuza fete independence kwako nicyo gihugu cyakoronije ibihugu byinshi kandi ukabona yuko n'ururimi rwabo rufite poids parmi indimi zose zo ku isi ukabona ku icyongereza kiri hose kandi ni nabo bafite amafaranga akomeye donc valeur y'amafaranga ndumva akomeye kurusha mimi n'amadolari n'andi mafaranga yose impamvu ndi kubivuga ni ukugira ngo urebe daje muri histoire y'ubwongereza ubwabo muri méthode bari bafite kuva kera zijyanye n'impunzi cyangwa se abantu badashaka ku butaka bwabo ndaguha urugero nk'igihugu nka Australia Australia ni igihugu burya cyavutse cyari prison y'ubwongereza abantu bose bakoraga ibibi ku butaka bw'ubwongereza baboherezaga muri Australia niyo yari prison nini a ciel ouvert y'ubwongereza kugeza igihe population ibaye nini n'abandi bantu basanzwe abafunctionnaire bakoragayo nabo baza gusaba independence yabo babigihugu donc mu mateka y'ubwongereza biriya uriya premier ministre ari gukora ntabwo ari ubwa mbere yabikora ntabwo ari ikintu kidasanzwe mu mateka y'ubwongereza ariko u Rwanda niho rero habaye ikibazo muri iyo processus yabo cyangwa se muri iyo culture yabo yo gushaka kudomina cyangwa se gushaka kohereza abaturage kuri zindi za territoire u Rwanda rero kuba ari cyo gihugu abongereza bashwajise kugira ngo ariho bajye bohereza abimigira badashaka hari impamvu nyinshi cyane ubwongereza ni igihugu cyafashije u Rwanda mu buryo bwose niba u Rwanda uko rumeze ubungubu muri strukture zazo zose development economique politique ibiki byose abongereza babifitemo uruhare rukomeye cyane kuba Kagame akiri ku butegetsi agikomeje kuba ku butegetsi ubwongereza bufitemo uruhare cyane donc ni nkaho Kagame aussi leur doit quelque chose rero kubera izo mpamvu ubwongereza nta kindi gihugu gisigaye ku isi gishobora gukora ibi bintu nk'ibyo ngibyo
ariko baraka nakwibutsa ko bagerageje Kenya ngo kwikubitura birananirana sinzi impamvu wenda bari bahisemo Kenya mbere y'uko u Rwanda wenda rwaza muri game ariko Kagame araza kubyumva nawe yabisugarutseho nyine mu minsi ibiri ishize avuga yuko usibye ko atari ukuri turabizi ngo bare bashingiye kubugira neza bagaragaje bakira ziriya bari
bimukira bari muri Libya yego ni ibihugu byinshi deja bagerageje n'u Bufaransa tutageze muri Afurika kuko ko basabye yuko u Bufaransa burimita ntuza iratraverse z'impunzi ziva mu Bufaransa kuko abenshi niho banyura
baca mu Bufaransa bakaza muri Tineri cyangwa abandi bakaza mu Mata
none babanje kuganira n'abafaransa birananirana ariko urumva impamvu bigeze ku Rwanda bigakunda nibyo na ndimo ndasobanura kwa ko u Rwanda rufitemo ideni ikomeye cyane ku bwongereza do ikintu cyose ubwongereza gishobora gusaba u Rwanda ntabwo u Rwanda rushobora kukwanga ibyo byose niba babyire bati ngo nongo mudukore ibintu bitabaho bitagiye mu muntu u Rwanda ntabwo rushobora kwanga
aho harakomeye baraka aho harakomeye impamvu tugomba kwemerera byose bise umuzunga dusabye nta konsitasi bayo ku rwego rw'abanyarwanda ubuyobozi bukabyemera gutyo nta bitabaye muri deba bitagiye mu nteko ariko ndigiza nkana ibazo ndimo kuvuga ndigiza nkana ndagaragaza igihugu ubundi gifite izo gikora bikemezwa muri ubwo buryo kurutwo turimo kubibona magingo ye
ibyo uvuga nibyo niyo mpamvu mu Rwanda ariho bihantu bishoboka niyo mpamvu bitashobotse muri Kenya niyo mpamvu bitashobotse mu yandi mahanga ariko ndibuze kugera kuri le fond même du problème cyangwa se ikimotiva nka Kagame ni iyihe nyungu abonamo ikintu cya mbere nicyo maze gusobanura ni uko u Rwanda nta kintu na kimwe gishobora kwanga ubwongereza rukibyiye nta na kimwe kuko Kagame uko ameze uko ariko urwanda uko rumeze development économique stratégie politique finance ibiki byose disponible donc
aho wenda unyemerere gato ko umugenzi wacu yazanya spy ya slave trade twaze tureve niba ari ubucakara moderne bugarutsweho ntiwibagirwa aho rugeze kugira ngo uze kongera uhashimangira ariko ari ya byuka imuragira ngo mbere yuko Baraka ajya aho ngaho agiye gusobanura ku bya Tony Blair n'ibindi na Kagame tubanze turebe niba koko iriya spy wazanaga igaragaza ikintu cy'ubucakara muri iki kigero turimo byaba bigikora kuba rutangiye kutubwira ukuntu abirabura bacuruzwe muri South America muri Amerika n'andi hose nagira ngo tutarakomeza ngo tujye kure cyane numve niba iyo sano hari aho bihuriye n'ibirimo kuba magingo ya Ali Abdul Karim.
Serije urakoze cyane Baraka arakoze isano aho bihuriye ni ahangaha Baraka bivuzeho yabivuze ukuntu batwaye abantu muri Australia abo batashakaga cyangwa bajyaga kugira uzi yuko cyangwa sinzi ubizi ariko abadukurikiye benshi barabizi yuko ubwongereza bumaze igihe kinini cyane busaba abantu batwaye imbabazi busaba n'aba Australia aborigines abaturage b'aba Australia imbabazi z'ukuntu baje bakabambura ubutaka bwabo bakazana nyine abo bantu babo bakabatwara nabi cyane nakubwiraga biriya bya Jamaica Trinidad mbese muri buriya burwa bwose bazanaga abacakara bagira ngo babahingire ibyo bakeneye amasukari za spices ibiki byose ntabwo bazitwa abirabura gusa batwewe n'abahinde niyo mpamvu abahinde babanje kugeraho bagize ngo ni West Indies ni ku izina rya West Indies ryaje bagira ngo bageze muri India ya West now no muri Amerika batwaye bayiba bajya gukorayo ariko bo bagezeyo abagiye gukorayo niyo mateka ubona yitwa ngo ni common abahano bagezeyo bo free baracuruza bagenda n'abakozi barangije baracuruza bagira ibiki bagarutse ariko bo bakagaruka inaha bagira amafaranga bamaze kugira amafaranga rero nibwo bavuze batoya tugomba kwigenga bari baramaze no kwiga barabaye n'ibiki baravuga ngo tugomba kwigenga kandi aribo benshi bisaba rero yuko bo kuko bari n'abaturage ari benshi bisaba yuko batangira iparoma ya hano ayo ni amateka yandi maremare niyo mpamvu paroma ifata ibyemezo abitwa abarodi abari bihinza mu Rwanda babanza ibyo bihinza abarodi kera nibo bategekaga nibo boherezaga nabo bantu hanze bakorana n'umwami barahinduka n'umwami arahinduka ububasha abuha abaturage basanzwe aribo yamumbumba ngo ni common people commoners niyo mpamvu yita iriya baroma bayita House of Commons ibirimo kuba rero kuri twebwe ni ubucakara kubera iki nta abantu baza n'indege abantu bishoboye ntabwo bo baza batwara mu Rwanda baratwarayo abantu baza n'amato b'abakene bivavuga ngo barimo kugurishwa ariko nabo ubwongereza burimo guha u Rwanda amafaranga urumva harimo exchange y'amafaranga niba munabyise ngo ni bespoke yabyivugiye kuri muri parliament uriya mudamu as ni bespoke ni ibintu biri direct bafite umukiriya barimo gukorana nawe ibintu biri specific ntabyo kugira so ni ubucuruzi buri specific uradukorera ibi tugira ibi abantu bazajya bamara imyaka itanu ugiye ubwongereza buzamufasha kumara imyaka itanu nibarangiza bakora iki nibarangiza barekera aho ngaho u Rwanda rero cyangwa n'abanyarwanda birwarize ni ubucuruzi kubera iki rero ubwongereza buri signatory mu gukora iki mu kwakira impunzi ntabwo ubwongereza u Rwanda ruta ubwongereza ubunini ubwongereza ni bunini cyane bufite nari n'ubutaka budatuwe bunini cyane kurusha u Rwanda ariko ubwo rero bwatutse turakarwa ntabwo dushaka ngo haze abantu benshi kandi uke ni igihugu kinini ukomperinze n'u Rwanda kirakize gifite facilities nyinshi u Rwanda ibyo ntacyo bifite ariko u Rwanda rwo kubera nyine ubucuruzi bw'abantu no gushaka ngo ubone amafaranga nkuko Baraka yaratangiye kubisobanura rwo rwemeye amafaranga kuko muri paroma y'u Rwanda
ntabwo bishobora kunyuramo ngo abantu barebe unintended consequences ibisho ingaruka za biriya bintu zitarimo kugaragara ubu ariko mbere down the road mu minsi izaza mu myaka izaza bizagira ingaruka ku Rwanda n'abanyarwanda Serge
ali utaragera aho ngaho ku ingaruka ntabwo turazimenya ni turasiminga ko zihari ariko ntabwo turazimenya zakamenyekanye habaye debate buri wese akagaragaza kuko bidashoboka ni nayo mpamvu inteko y'u Rwanda idakora nyine ntabwo batuma abantu bajya kudebetinga ibintu nk'ibyo kuko inteko idakora
kuko inteko itarimo gukora rero niyo mpamvu twe tugomba kubisobanurira abanyarwanda bakabyumva bakamenya ibyo barimo kujyamo wibuke nsenga nasenze nzaba n'intore bamenye ko ingaruka zaba ku bana bazo bamenye ko ingaruka zaba kuki ku izina ry'ikintu cyitwa u Rwanda wabonye abanyamahanga
ntabwo cyose cyo mu Rwanda kuko abantu badasenga oya icyo cyo kibazo
oya
icyo ntabwo ari amasengesho icyo ntabwo dufite amasengesho dufite ibibazo bya politiki mbi
Serge nibyo hari impamvu abantu basenga twemera mu gusenga ibintu buri munyarwanda uvugana nawe bari bubona b'intore ba minisita baba busingira mu kubona iyo umwegere muri private arakubwira ati dukeneye divine intervention
ntabwo nemeranya nawe kubera ko ikibazo dufite ku isi ikibazo kiri kuri iyi si ni ikintu cya hipokrizi kandi iyo bigiye mu bintu by'amadini amadini niyo akora politiki ababongereza benshi bajya gusenga buri sandeyi bagapfukama ariko niba barimo gukora iyi fere trade so ibintu by'imana rero burya biragoye cyane abanyafurika burya harimo ikintu nakwita cya mite twinjijwemo cy'imana ariko ugasanga ababidukora nibo baje kutwigisha iyo mana nanone abongereza muri abakristo cyane ariko niba gukora ibintu bya fere trade kandi aribo basenga kuturusha bwana Ali Abdul Karim
Actually, Serge ndashaka utandukane n'ibyo ngibyo kujya muri church ntabwo bivuga ngo urasenga ntabwo kujya muri church bivuga ngo ufite faith hari ugiye kwigaragaza uriya mudamu wabonye former prime minister Theresa May wumvise uko yabajije uriya muntu yamubajije kuko we n'umwana w'umudikoni we n'umuntu ushyira idini imbere arabimininga ibyo arimo gukora ntabwo wajya kumunganya rero n'uriya w'umwana w'umucuruzi cyangwa bano bantu barimo kubikora kugira ngo akiri ikibazo afite cya politiki mbi iri ahangaha agaragaze ati twakoze ibi ariko nk'ubundi ntabwo biriya bintu bizakora tubivuge bigire ariko ntibizakorwa
ntabwo impamvu bitazakora ariko bizakora kubera imbaraga dushyizemo ntabwo ari imana izabihagarika ntitwemeza
Serge hari ibintu tugomba gutandukanya ibintu by'imana imana uburyo ikora buratandukanye cyane reka nguhe urugero ibintu Kagame yabikoze we yabyemeye azi yuko abonye agiye off the hook agiye kwigaragaza yuko ari igihangange yuko akora ibiki ariko ntiyari azi yuko biri bitume biturumbura byinshi cyane ntiwamenye n'imana ishobora kuba munyirimo twe twemera mu mana ntabwo mvuga ngo buri muntu wese agomba kwemera mu mana ariko ngenzi yuko hari ikiturusha twese gituma tubaho gituma n'ibintu bibaho nibyo turimo kunyuramo ubu ngubu byanze bikunze n'imana irimo kubigira kugira ngo dushobore kuzongera kwiyunga nk'abanyarwanda kuko twagize opotunite yo kwiyunga muri 2024 ugira ngo abavuye hanze baragira ariko uwo mwanya bica muri uhumye barayiba turongera turashwana
twihute kuko ndagira ngo kino kintu cyumvikane ugiye kuba nka uriya ariko bishop wavuze ati n'imana izabahana no mu muriro utazima muzajyaho bitewe n'ibi ariko ibyo ni amagambo nemera yuko abantu barimo gukora bino bintu bafite imbaraga abongereza muri politiki yabo uyu munsi ibyo barimo gukora bafite umuntu barimo gukorana nabo abaturage bo ku bihugu bibiri yaba mu bwongereza uri umwongereza yaba mu rwanda twe turi abanyarwanda turimo turabivuga ariko abanyarwanda bo barasenga bafite coce dufite ababishop dufite iki bose baratinya kubivuga yiba imana yo kumva rero agombye gutangira guhana abayobozi b'i rwanda
Serije ntumbwire ngo uriya muntu wagurishe bisisa bagira ngo buriya arasavinga imana tujye dutandukanya maonesho na riyo ntabwo waba usenga imana cyangwa wizera iby'imana gusaba gukora ibintu nk'ibyo uriya acibishopu niwe mungeri ninde uriya wagurishe bisisa bagira cyangwa nabandi nashaka kuvuga therefore tuvane mu bantu bakinira kuri psychology bakoresha psychology kugira ngo bakinire ku bwenge bw'abantu bameze nabi n'abantu biri rio anyway ibyo byo by'Imana ni ibintu biri above i pay grade yacu ibiganiro cyacu ariko nge nizere ko buri kintu cyose Imana ibikiri hagati nicyo kimpa faith gukora what is good and what is bad kuko ushobora kubikora ziko ngo aba ntago babireba ntibabimenya ariko ari uri hejuru urimo kureba kandi down the road azakwishyura ariko anyway tugereho muri substance ibyo twavugaga Serge bino bintu nkubwiye ko barimo guhindura amafaranga nta nubwo n'uriya mudamu arimo kumaza abantu tuzatanga angahe ntavuga yazatanga niba azatanga angahe buri mwaka niba azatanga angahe buri muntu niba azatanga bingahe ntabwo babizi icyo bavuze bavuze ngo bazatanga miliyoni 120 bati se uzajya abantu bangahe ntabwo abazi so uko bimeze rero ni ibintu bo bashatse kugurisha kubera ikibazo bafite hano cyo kuba barijeje bati twebwe tuzaca mu mwaka umwe myaka ibiri tuzaca ikibazo cy'ubuhunzi ariko bitumbagira byongera cyane bagomba kugira ikintu bereka abaturage ba hano bati hari ikintu twakoze bagahura n'umuntu w'umunyarwanda nawe Kagame nawe wagendaga ibintu isitaye irimo kugenda izima nawe ati reka nzamukira ahangaha ndabona aho nzamukira ariko nkuko nkubwiye ahubwo birimo ku backfiring wabaje ngo bihugu bagerageje n'ibingahe bagerageje Kenya yubarani na Kenya yarabyivugiye bagerageje Ghana hari n'ibindi byinshi bagerageje biranga byanze kubera iki kubera impamvu buri gihe tuvuga Serge twebwe ibyo tubona mu Rwanda ibyo turimo kunyura mu bungubu ni twebwe abanyarwanda byanze bikunze nubwo twabyemera nubwo tutabyemera tubifitemo uruhare Kagame ariho kubera twebwe abanyarwanda ntabwo Kagame niwe wateye ubusake n'abanyarwanda bateye ubusake ntabwo Kagame ari ugutuka kuri twita ntabwo ari Kagame ariwe wagiye kugukubita kujya kukwibaho telefoni Serge abakubyeho telefoni baje hano nk'impunzi basabye hano ubuhunzi wari komanda umuntu wari hano wasabye ubuhunzi nawe ubwe ntashobora kandagira mu Rwanda ariko hano yihindura nk'intore bakamukoresha n'abakorana nabo so ikibazo rero Kagame we arimo yabanza abanyarwanda twebwe turema kwisobanurira tuti ni iki gituma umuntu aba umwenegihugu patriotism ni iki patriotism ni ukuvuga ngo ibintu bindi byose byaba dutandukaniyeho bibe private ariko ibintu byerekeye igihugu twese tubirebe kimwe nicyo muri UK barimo gukora haba muri conservative pate ya leta irimo kwamagana bino bintu nkubwiye yuko foma uwo Boris yasimbuye uriya mudamu Theresa May yabyamaganye mushiti wa Kagame Andrew Micho ni wa conservative yabyamaganye navuga n'abandi benshi cyane ariko iyo opposition yo wavuga ngo opposition isanzwe ibikora ariko barimo kubikora genuinely kuko ni ikibazo kimwaza igihugu cyabo kuko biri against amategeko mpuzamahanga ariko bikaba n'iki akaba n'igisebo kuko nibo bavuga
ndemera ngo nabyuvuga kubyamagana n'ibihagije batabistopinze ngo ntibizapase
ukwiye kubistopinga wa mbere Serge n'umunyarwanda
nibyo turabyumvikana niyo mpamvu turimo gukora ikiganiro nk'iki kugira ngo kwamagana ntabwo bihagije ahubwo igikorwa kigomba gukorwa ni ukuvuga ngo bihagarare kuko bihagaze ni nyamara tuvuga tutizwe ibyacu baryumvikanye ariko nta gihe tutamaganye bad deals zikorwa na Kagame abantu bagatega amatwi abazungu bati nibyo koko bamara kwikingirana hariya bagashyiraho igikumwe buri wese akabona miliyoni ze bakagabana ibyo ntabwo bihagije ndifuza yuko wenda icyo mwana akora wenda nkamwe b'abanyapolitiki uri umunyapolitike nzi neza yuko ushize narakumvaga uvuga ku maradiyo aho ngaho nimugerageze mukore lobbying muhamagara ba MP mugerageze za petition kwamagana ntabwo ari inafu by'abantu bambwira bati ahubwo bihagarikwe ntitubone bizapasa kuko niwe mpungenge zanjye ziri nkuko nabivuga na Charles Kambanda
Serge aho ngaho niho abantu barimo gukorera amakosa umupolitisiye uriya mugore wakoze biriya yabikoze mu izina ry'abaturage ba UK abaturage ba UK barashaka kwikiza impunzi twebwe Kagame yabikoze mu izina ryacu ntabwo bira ibyo mpamvu turimo gusobanura ingaruka zabyo down the road n'abantu bari iruhande rwa Kagame ingaruka bizabagiraho so umunyarwanda naguruka akavuga ati oya bino bintu nago tubishaka mu izina ryacu birahagarara ariko ikibazo kiri hehe umunyarwanda aza guceceka ahubwo abihindure ngo ni ibintu byiza ku gihugu cyacu
nikuvuga rero niba nkumva neza urambwira ko abonye neza bashaka kwikizizo mu nzi babonye aho bazijyana ariko mu gihugu cyacu ko dictatorship ariko iteye ntabwo
gira byemewe
bivuze rero ko amahirwe yuko bizacamo ni 99%
no biracyari tu ari kuko bino bano bantu bakurikira amategeko bazabarega kandi ureka n'ibyo ngibyo nk'ubu ngubu bagize nk'abiriya barimo kuvuga bati tuziyahura wo kujya mu Rwanda tuziyahura hakagira umuntu wiyahura wabona ukuntu byahinduka bo bubaha uburenganzira bwa muntu
reka tubyizere ariko
abantu ntibakavuge ngo abapolitisiye umupolitisiye nawe ni umuntu nkawe wowe ubwawe wishyiremo uti ngomba kugira icyo nkora abanyarwanda bareke kuba reze cyane ngo wumve ngo abapolitisiye nibo baza kubikora umupolitisiye ntashobora gukora ikintu adafite support y'abaturage abaturage batakifuza batagishaka ibyo byumvikane serije abantu babyumve ko bavuga ngo abantu babura muri politiki nimukora iki ngiki fine wowe si ukora iki
erega akazi kacu turavuga ururimi rumwe kandi niyo mpamvu nivuze nikira kiganda kibona muri ubu buryo kugira ngo hari igihe tuza tukagira ibintu bya narrative byinshi bimeze nka science kandi science burya nanone ikeneye practice ushobora kwiga science ariko utayipratika ntacyo bikumariye navuze ndifuza ko umunyarwanda kuri mugoroba agira icyo asigarana atekereze yumve icyo agomba no gukora muri resitora cyangwa nabikoze abanyarwanda Kagame azakira amafaranga kandi si ubwa mbere yakira amafaranga Kagame baravuga bati ni deal ya Kagame si ubwa mbere Kagame akoze deal ahubwo ngiye ndagira ngo batange batekereze bati harya ubutegetsi dufite butatugisha inama mu bikorerwa umunyarwanda intumwa ya rwanda yitwa ko ari iturengera nubwo ari makosheje itatuvugira iyi mekanizime y'ipolitiki izakomeza kugeza ryari ni challenge mvuga ku muturage ariko nzi neza yuko muri dictatorship twese turabizi ali struggle is ko yagenze ya RPF muri 90 uyu munsi turagerageza inzira ni ndende urugamba ni rurerure ariko abantu bagomba kwivanamo yuko ibintu bizakorwa n'abandi atari bo babyikoreye ku giti cyabo
urakoze cyane aho ngaho niho abantu bagomba kucyumva serije rero twebwe kuri kino gikorwa twarabikoze turimo kubikora kandi tuzaguma tubikora ni inshingano zacu ariko kugira ngo bishoboke nuko buri munyarwanda agomba guhaguruka agakora icyo akwiriye gukora ntabwo ngo abandi babikore wagumye yicaye arimo bye aze gusabaza ati mugeze hehe bigeze hehe iki kintu abanyarwanda bagomba kukikuramo seri yo bonye abakongomani ntabwo bavuze bati abapolisi ba Tshisekedi cyangwa abande abari bajya ba Pawulu bande bari abandi wandi wari wa Rumbashi ngo abari babigira abazariro bagiye mu muhanda
n'ubu sosiyete sivile turabyo mu kanya irimo iramagana ibintu bya dire y'u Rwanda n'abongereza ni sosiyete sivile mu kindi gihugu ifite impungenge yabo bimukira bagiye kuzora mu Rwanda bakavuga bati tubizi neza ko u Rwanda ni rutoya n'ubundi harya ni barakaza kutwibutsa ni Kardinali Ambago igihe yakoraga iriya tour muri Kivu yatanze ngo ubwicanyi wabera bagenda bica abenegihugu babateza intambara hakajya naza gutura abandi bantu batabyo bakomotse bigeze kuvuga abantu b'amoko ntazaho bagiye bava ni ibintu numvise ku maradiyo ntabwo nabiverifiye ariko impungenge sosiyete zire muri Congo ifite ukuri baravuga bati u Rwanda rusinya dire n'abimukira nk'abariya rufite ubutaka butoya rufite impunzi ku ruhande y'u Rwanda abenegihugu badafite ubutaka mu Rwanda bariya abantu bazajya hehe iyo myaka itanu irangira tuzi ko batazaguma mu Rwanda nkuko twaje tubivuga izo mpungenge zifite ukuri Ali Abdul Karim mu masaha ya 30 kugira ngo wenda tujye kwa
oya njye ngicyo mvuga nari ndangije abapolisiye barimo gukora ibyo barimo gukora turimo kubikora twese n'abariya bambaje ibyo bambazaga bari bazi ibyo nakoze ntabwo bakwiye gutoragura ngo n'abantu baberetse bati ni abangaba babigize baratubwira turabikora kandi n'ibi byagiye gusohokera twaratangiye kubikora ariko
nibyo
abanyarwanda bo bagomba guhaguruka bakavuga bati dutere ingabo mu bitugu bano bapolitisiye bagire ntabwo ari ukugira ngo uvuge ngo aba bagize batyo FPR wavuze serije abanyarwanda bose bayigiye inyuma bose ufite agakoko akakagurisha ufite nibyo byarono byaje byanuza bya ngo iriya gahunda yaje yakagame yavugaga yari reflectingaga byabaye muri mu gihe cy'FPR ubu ngubuse byaba nibangaye koko bitanga bikwiriye kwitanga nkuko bifuza ngo leta iveho babyitangira ngo babwire bati dukora icyo dukora cyose baveho ntabo ni bakeya niyo mpamvu dutinze icyo ni icya mbere icya kabiri uzepe maze kugera mu gihugu haba bariya bakire benshi bo mu Rwanda baje gufasha FPR ku murindi mazinura yaza benshi abataraje ni ubona FPR kiroho genocide ariko benshi baje kwifasha kubera iki kuba niho bashaka impinduka ushyiramo mu cyongereza baravuga ngo you put money where your mouth is ntabwo ushyira umunwa gusa amafaranga ari umupfuko no amafaranga uyakureho nayo akagendana n'ibyo urimo kuvuga mu mvugo yawe so ndimo gusaba abanyarwanda yuko bahaguruka ntibavuge ngo abapolisiye baba nk'igihumbi gusa
ariko abantu bose batwarikira baravuga bati Serge nibyo Imana ifashe wifashije Kagame yakoze dire ye namwe ni mukuri yanyu nimuhaguruke mumuvaneho uyu akavuga ati reka ikomantere benyine ndakubigaruka nyuma baraka nagira ngo ugarukeho kuko iyi ngingo ni ingingo remere kandi igaragaza isura y'umunyarwanda uko iteye niba mukurani ndavuga ati turashimira perezida wa repubulika mukabona turashimira perezida wa repubulika ni dire bakoze Frank Habineza ati birakwiye ko tubyamagana kuko u Rwanda ni rutoya n'abaturage bacu bafite imibereho myiza tugiye kujya kwikorera undi mugogoro nyuma y'iyo myaka itanu bizagenda bite feasibility iteye ite yaba abantu mu gihugu cyacu imiti itandukanye n'ibindi ugasanga rero niho politiki igoranira abantu bati twakora iki ari Abdulkarim ati duhaguruke dufatanye n'abanyapolitike twikize ubutegetsi bubi reka twumve Kaga ubwo yabeshyaga nyine kuri universite ya Brown hariya mu Bwongereza asobanura ngo ni umutimanama bagize si ikibazo cy'amafaranga yakurikiye muri kino gikorwa ariko turabizi ko motivation ari amafaranga kuruta kubeshya ngo ni umutimanama ngo bandi kurebera ibyabaye muri Libya reka twumve uyu munyakinyoma
mu kiganiro yatanze kuri wa kane muri kaminuza ya Brown University yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga perezida wa repubulika Paul Kagame yabanje kugaragaza amateka y'uburyo u Rwanda rwinjiye muri gahunda yo guhangana n'ibibazo by'abimukira ni ikiganiro cya yise insanganyamatsiko igira iti the rebirth of Rwanda and the man who dreamed it ucishije bikaba arimo kuvuga ngo kongera kuvuka k'u Rwanda n'umugabo wakabije izo nzozi
this problem of dealing with immigrants does not start with what we arrived at as the deal between United Kingdom and Rwanda.
Kumva neza iki kibazo bisaba ko tubanza kujya mu mateka gato. Iki kibazo cy'abimukira ni gitangirana n'amasezerano twagiranye nk'u Rwanda n'Ubwongereza. Ni ikibazo kimaze igihe ariko mbere y'ibyo reka mbanze vuge muri 2018 ubwo twafashaga gushakira umuti ibibazo byo muri Libya. Hari abantu benshi biganjemo abanyafurika bakomoka mu bice bitandukanye by'umugabane cyane cyane mu gace ka Afurika y'iburengerazuba aba bantu bari baraheze muri Libya bagerageza kwambuka ngo bajye mu Burayi bamwe bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya Mediterane abandi bafungirwa muri gereza mu mijyi itandukanye muri Libya ndetse n'abageragezaga kubafasha muri iki kibazo bari barashobewe muri uwo mwaka wa 2018 nari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uhi ikibazo cyangeragaho naravuze nti yego ntabwo turi igihugu gikize cyane ntabwo turi igihugu kinini ariko buri gihe hari ibisubizo dushobora gutanga mu gukemura ibibazo bikomeye nuko tubwira imiryango mpuzamahanga yageragezaga gukemura icyo kibazo ibihugu umuryango w'abibumbye n'abandi tuti kuki mutaza n'aba bantu mu Rwanda hanyuma dushyiraho inzira eshatu zo kubafasha iya mbere baje mu Rwanda dushobora kubareka bakaguma mu Rwanda kuko n'ubwo urwego rw'imibereho rwacu rutaba ari rwiza kurusha ahandi ku isi ariko ibyo dushobora guha abantu byaba ari byiza kuruta gufungirwa muri gereza zo muri Libya hatari guverinoma hatari ikintu na kimwe ahubwo abenshi bakanahasiga ubuzima ndetse bakomeza kujya mu Burayi bikarangira bapfire muri Mediterane turavuga tuti uko biri kose urwego rw'imibereho dufite ni rwiza kurusha ibyo icya kabiri ni ugufasha abantu kubona igihugu gishobora kubakira ariko bavuye ku byo twebwe tuzaba twabahaye bakaba bari ahantu hatuje bafite agaciro cyangwa bashobora kuvuga bati turashaka gusubira mu bihugu dukomokamo ku byo twanyuzemo ibyo twabonye bitoroshye kugera mu Burayi dushaka gukomeza guhangayikira muri Libya hanyuma bagahitamo gusubira iwabo uko niko twatangiye gahunda yo gukemura icyo kibazo twayitangiye icyo gihe ndetse ukuri ni uko ubu tuvugana hari bamwe muri abo bari baraheze muri Libya baje mu mezi ashize mu Rwanda mu gihe abandi bakiriwe mu nkambi mu Rwanda bafasha kubona ibihugu bibakira nka Canada ibihugu bitandukanye mu Burayi no mu Faransa no mu bihugu byo mu majyaruguru y'u Burayi ndetse n'Ubwongereza ubwabwo muri Amerika n'ahandi uko niko byagenze
in these camps in Rwanda and taken to Canada, to different parts of Europe, France, the Scandinavian countries, even UK itself and the US, that has been happening.
Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko amasezerano u Rwanda rwasinyanye n'Ubwongereza afite umuzi muri ayo mateka kandi ko atagamije inyungu izo arizo zose uretse guha agaciro ikiremwamuntu.
So we were approached because of this history and because of what we managed of the Libyan case.
Bitewe nayo mateka n'uburyo twitwaye mu kibazo cy'impunzi zaturutse muri Libya baratwegereye hanyuma turavuga tuti kuko ibyo batubwiraga byari bisobanutse bari bafite abantu bacuruzwa magendu mu gihugu cyabo kandi byumvikane neza ikibazo kiraha ingingo yakunze kugaruka ni ukuvuga ngo aba bantu bose baba bashaka kujya mu Burayi cyangwa mu Bwongereza baba baratotezwaga mu bihugu baturukamo ari nayo ngingo igomba kwitabwaho kurusha izindi igice kimwe ibi nibyo ariko ntabwo ariko biba bimeze buri gihe cyose kuri ikibazo cyahabwa iyo sura kuko nanone bamwe muri bo bashobora kubona amayeri ibihumbi amadolari cyangwa amapaundi bakajya gucuruzwa muri ibyo bihugu ryaba ari ikosa rikomeye kuba abantu bagera ku mwanzuro wo kuvuga ngo urareba u Rwanda rwabonye amafaranga ntabwo ari ubucuruzi ntabwo ducuruza abantu rwose ntabwo ari uko bimeze oya oya ahubwo turabagoboka naberetse ibi bikomoka Ubwongereza buzatanga amikoro kugira ngo abo bantu bazaba ari hano babeho mu buryo bubahesha agaciro mu gihe huzuzwa ibisabwa ngo we basubira mu Bwongereza cyangwa se Ubwongereza bukaba bwakora n'ibindi bihugu bikaba byafata bamwe muri abo ndetse n'ibindi
go back to UK or maybe UK may work with other countries to take some of them and so on and so forth
adita huka muramwumva rero kaga nyine azi kubeshya abazungu nduzi ko abanyarwanda twebwe ntacyo yatubwira bariwe harunyandikiye ati Kagame rwose n'umuntu uzi gushushanya nibyo koko ndarabizi ejo ni mwibuka yamagana harya ni Nigeria yafashe abanyarwanda icumi mwabonye ukuntu Rwanda rwasakuje rutirekareka nabo twemera ko abantu bajya muri Nigeria abantu icumi gusa bari bagiye muri Nigeria ukuntu Rwanda rwasakuje ruti ntabwo mwize mudukonsulita kuba bari abantu bajyanye muri Nigeria wa mugara sinzira babara nabasubije muri Arusha hashize igihe rero tutayivuga ariko bikwereka uko ateye izi mwe rero za bihehe nyine zo kuvuga ngo yagize umutima ntibacuruza abantu ntibahandonyemo ni ibintu by'ibinyoma ko ari warumaze kubisobanura birambuye baraka ndagira ngo ngarukeho ushimanya byo hari yavuze ahangaka Kagame aravuga ati baratwegereye ariko ibindi bihugu by'isi bya Afurika mwagiye mungira yuko babyegere bikanga ahubwo impamvu byemeye mu Rwanda ibindi bihugu bikabyanga niho ruzingiye kuko abantu bagomba kumva impamvu Abongereza begereye Kenya ndi baricyo gihugu numvise wenda hari ibindi mwamuzi bakabangira kandi abadepite wenda mu Bwongereza cyangwa ari wabisobanuye neza barimo barabyamagana bavuga yuko bihabanye uburenganzira bwa muntu imiryango itandukanye mwagiye mubivuga ko bihanganye uburenganzira bwa muntu kubera iki Kagame we atabibona muri ubwo buryo wakabona ahubwo ko ari igikorwa cy'ubugira neza arimo kubeshya abanyarwanda ko turabizi si ubugira neza aho kwari miyo ndonya amafaranga baraka nawe nagira ngo simangire wereka abantu bateza amatsiro kiganiro ko ibyo avuga atari ukuri ahubwo motivation na amafaranga amafaranga yataza kubamo yari kubakira nabari mu Rwanda bashaka gutaka barasa ati mugiraho mujya ubwo ndatangurije kuri bera bakizi ba komerede baraka jamure dali kuri ingingo
murakoze bwana Serge hari giye nsigaye yo ndukumva Kagame nkumva ngize iseseme
kubyanganira
ujyumva barira rwose ntukaje umushiraho cyane giye kirekire kwa ko nta kintu kizima gishobora gusohoka mu mutwe wa Kagame magingo aya na kintu rationnel
ariko cyari kiri hari cyo yabaravuze wende kizima wenda waba wibuka mu myaka 28
nta kintu kizima umwe ari yabivuze FPL gitangira hari abantu bari bafite enthusiasme bashira hamwe bagira nta kintu Kagame ubu ngo bashobora kuvuga wakumva ngo umunyarwanda ise retrouve de da akumva ko hari kintu kimumariye cyangwa se kimwongeyeho bimufata valeur ajoutée n'ubyo ari kuvuga vraiment bitese sim ikindi nanone bwana Serge nuko ntabwo ashobora kuvuga no ku Bwongereza nkuko nabivuze ntabwo ashobora kuvuga no ibindi bihugu biri independent muri ekonomi yabyo muri relation publique yazo mu byo bakora muri development y'igihugu bashobora gufata deni aho bashaka bashobora gukora ibyo bashaka Kagame ntabwo ashobora gukora ibyo ashaka ntabwo ashobora kujya n'importe où Ubwongereza buramufite kandi n'Ubwongereza bwamushepinze donc Ubwongereza bubanza kujya ahantu hose rugenda ariko rukavuga ati u Rwanda turarugeraho urwanyuma kubera ko rwo tuzi yuko rudashobora kuvuga no ariko tubanze ibindi bihugu turebe nimba muri ibyo bindi bihugu hari ushobora kuvuga wi ariko u Rwanda rukaba rurwanyuma ibyo ndikubwira bwana Serge urebe après que u Rwanda rwavuze wi uzarebe nimba hari ikindi gihugu Ubwongereza ruzongera kubaza turebe ngo turebe nimba hari ikindi gihugu cya kabiri gishobora kwemera icyo ni cya kabiri iki ni cya gatatu ntago ari ubwa mbere u Rwanda rubikoze u Rwanda rwagize iyo deal na Israel rwagize deal n'ibindi bihugu nkuko ubivuze bwana Serge ikibazo abantu bagomba kwibaza kubera iki ari u Rwanda ese u Rwanda rwabaye Australia ya kabiri muri monde moderne y'ubungubu ese ishusho u Rwanda rufite niko ndani imeze bo ikindi cya kane bwana Serge nuko abanyarwanda bagiye
wenda kugira ngo uhunganire ari komantari zimo kuza uyaragira ati Baramoraine UK ntagereze ifite yo gufungiramo abimukira bayo none yibonegereza ifunguye yo kubafungiramo iyo dilo rero ya Kagame ni ikimenyetso cyo ku Rwanda ari gereza ifunguye ntimugaye Kagame kuko ku isi hose umucungagereza arahembwa
awi bo bwana Serge reba amamiliyoni bagiye gusohora kugira ngo bohereze urumva amamiliyoni bagiye gusohora kugira ngo bohereze abo izo mpunzi mu bihugu byabo noneho uvuga uti ngo noneho kugira ngo bahe izo miliyoni u Rwanda bahe omwe 120 mil pounds buri impunzi ngo itahe kubera iki badashobora gupropoza iyo solution ku mpunzi kubera ko impunzi nyinshi ziri kuva mu bihugu byabo kubera ibibazo bya economy bya development na insecurity kubera iki UK idashobora kuinvestisa mu bihugu birimo insecurity igatangamo amafaranga kugira ngo security igaruke
ariko
turabigeraho niyo ukoze balance niho ureba inyungu aho ziri guturuka do kubera iki hadashobora kuba ikintu wo kujya basohora ayo mafaranga yose ajye mu gihugu ajye mu boko y'agatsiko kuki badashobora kugira ngo bakoreshe amafaranga ashobore gufasha impunzi mu bihugu byawo cyangwa se basubize bwana Serge iki kintu ni observation abanyafrika bose bagombye gukora mu kwezi kumwe reba amafaranga Amerika Europe isohoye reba ama miliyari isohoye kubera kira kibazo cyo muri Ukraine mu kwezi kumwe reba amafaranga yose n'imfashanyo zose Ukraine imaze kugira muri bibazo iguyemo ntuzana iragression ya recession intambara irecession yateye muri ntuzo muri Ukraine bo urebe imyaka yose ibihugu byacu bimaze mu bibazo nta solution nimwe iri kuboneka ariko ibyo bihugu bitangaza sanction ku bindi bihugu bidepanda a 80% ya ekonomi yabo y'ibihugu biri gutangira sanction ariko urumva aho colonization mental yabantu yageze donc umuntu wowe uho umugati ni ukubwira ati ngo wowe n'uwo mugati ntabwo uzongera kuwurya kandi ni ukumwo donc urabona Itali ntabwo igize gaze mu Burusi ubu isige iri kwirukanka ijya muri Angola no muri Congo kugira ngo igire gaze ariko ikaba iri mu bihugu biri gutanga sanction contre gaze iri mu Burusi ubwongereza nta kintu bafite none kuba ko Afrika azi uyu munsi desiditi ngo no ngo nayo igize sanction ku bwongereza ubwongereza bwahita bupfa domination mentale yatangiye ya 600 ans avec za colonisation z'ibihugu mu bwongereza bukaza muri Amerika erezima ko abanyamerika bagezo bakavuga ati ngo ngo ibi bintu ntabwo muzongera kutubwira ibyo dushaka natu dushobora kudevelope ekonomi yacu ariko urabona igihugu kidafite ikintu na kimwe akaba aricyo kiza kukubwira ati ngo ngo turibe twagufasha cyangwa se dushobora kugusanction iki ni ikindi kibazo bwana Serge ndagera kuri iki kibazo cya ibintu za bwana Ari yavugaga byantuza bya esclavage moderne est-ce uri randa compte que nka tribunal penal international muri crime zose zakozwe après la deuxième guerre mondiale pays nimwe ya muri occident yigeze iba condamné cyangwa se ubone muri dero umwe ajye muri yose kandi tuzi ibintu bibi byose byakozwe kuri iyi si ntabwo bavuga gusa ko ari abanyafrika babikora donc c'est à dire que tugeze mu gihe même les occidentaux abo bita nimbare le fils de lumière bari kubona yuko hari ibintu avec des années bagiye bakora biri gutuma tugera muri za situation de conflit kuryo hajye kuvukana none deux blocs rero ubwongereza kubera amateka yabo donc uriya mu premier ministre ara nta handi hantu yagiye ntabwo yagiye kure yagiye afungura igitabo cy'ubwongereza amateka y'ubwongereza abona ko ari ibintu ubwongereza bwakoraga ati kubera iki tudashobora none kubigarura muri iki gihe kubera ko dufite ubushobozi kandi dufite n'ahantu dushobora kubikora kandi u Rwanda ni igihugu cyateguwe kugira ngo habe iyo posibilite yo kugira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo byo bikorwa ni igihugu cyemera les essais à vaccins zose zibaho ku isi iyo bajye kuzana za vaccination bazikorayo batabaje baturage za groupe pharmaceutique zijyayo uko zumva zigakora bagatera abaturage za vaccination uko bashaka ariko ibyo bintu ni ibintu bishobokwa mu Rwanda ngaruke ku kindi kibazo duhora tuvuga hano na bwana Ali nawe yagikomojeho
ariko bara kutaragera aho ngaho ubaye nkubyibutsa ko ndabona abantu babinyibutsa nanone ibintu byose bikorwa hariya mu Rwanda cyangwa ubutegetsi bukora ntabwo babihisha baba babitubwiye ahubwo ikibazo nuko wenda process yacu long term memory na short term memory zacu ntabwo ziprocessinga neza ari nayo mpamvu mbona ko niho dufite ikibazo cya handicap mentale cyangwa tutazi ibyo gukora Kagame yamwe yavuga ati igihe kizagera abanyamahanga babe benshi baruta abanyarwanda ati muratifite amategeko abantu bakagira ngo ni ibintu bisanzwe bakagira ngo ni za mvugo akabwira Businge na bariya abacamanza bati muratifite amategeko abanyamahanga bazaza benshi mu Rwanda bazaza benshi mu Rwanda ariko abantu bose kumva ukuntu bazaza muri ubwo buryo kuko wibaza agati bazaza through immigration migration ntunabyumve ariko ibintu biramutse byemewe wambwe no tubyibyaza ejo bazaza n'abandi Danimarike iri mu nzira kandi nibikora kuri Danimarike n'Abongereza n'abandi bazabikora kuko ni yo esclavage moderne no kugenda mumbwira wakomeza kugira nkunganira aho ngaho
Bwana Serge ni kibazo kitari igisubizo cy'ikibazo ntabwo kiri mu bazungu Bwana Ali yabivuze kandi tumaze iminsi tubivuga mu kiganiro cyacu abanyarwanda bagomba gufata iyo responsabilité ariko ikibazo abanyarwanda bafite ibi bishobora gutwara indi emission ikindi kiganiro ariko ikibazo abanyarwanda bafite nuko bagize Kagame nk'umuntu w'igitangaza icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri Bwana Serge nuko mu banyarwanda ubwabo harimo ubugome bwinshi cyane harimo overdose y'ubugome udashobora kumva n'ahandi hantu nagiye mu bihugu byinshi byo muri Afurika n'ahandi hantu meme Serge mbwira imbyira igihugu kimwe muri Afurika ngira igihugu kimwe muri Afurika opposition idakora Ubwongereza burabizi buzi ko mu Rwanda nta freedom of speech ibaho uyu za Denmark izo za nuzi ibyo bihugu byose muri kuvuga byo muri Europe bizi neza ko mu Rwanda nta possibilité yuko umuntu ashobora kugira parti politique ye cyangwa se yexerce droit ze en tant que citoyen mu gihugu cye kandi voye yumvikane no muri parlement cyangwa se mu karere aturuka mu cyangwa se represent ibyo bihugu byose birabizi nijye ibintu Bwana Serge ukubona biri kwica isi nabire uri mu perezida w'umugo iradiri ya Kagame na n'uri ya premier ministre nko muri 90 ni ibintu atashoboraga no kuvuga no gushobora kuvuga ariko kubera iki biri kuba possible ubu ngubu ni ukubera ko hose byarabuze
ariko Baraka nicyo kibazo dufite nyine kuko ni ya politiki ya double standard kuko muri raporo y'Abongereza ngaruka mwaka bazakundana u Rwanda ko rutuba uburenganzira bwa muntu ko bafite rekodi yo guhutaza abantu ariko bigaruke ku rundi ruhande babikore ni nk'ibi tubona muri politiki y'Amerika Departement y'Amerika igasohora amaraporo buri mwaka ngaruka mwaka avuga nabi ibirimo gukorerwa abanyarwanda wajya kwereka unaboresha amafaranga donation cyangwa amafaranga agasigara agenda ajya gufasha muri abategetsi aha niho tutumva ibyo twe twari tugiye gukora ku ruhande rwacu kugira ngo ibyo bintu tubyumve nk'abanyarwanda turebe inzira zakoreshwa kugira ngo twigobotore ubwo butegetsi
Bwana Serge mpora mbivuga inzira ya mbere abanyarwanda bagomba gukoresha ni ubwumvikane hagati yabo solidarité n'ubwumvikane hagati yabo kandi bakareka kwiyemera cyane bakaba humble bakemera yuko bakeneye un nouveau leadership ishobora kubahuza kandi ikaba permeta yuko bashobora kwilibera muri ntuza barimo donc
aho ngaho nyemera gato kuko utangiye kuba nka mwarimu kandi nkunda iyo utangiye kugera kuri iyo sije ibyo bikorwa n'abantu barenga za ego zabo kuko buryo ugiye kuganira n'umuntu ubutumwa turaganira na ari nawe tugomba kurenga ego no tukavuga tuti turi muri debate turi muri conversation reka dushyire statement ku ruhande dutakorenga ibibazo uko biri abanyarwanda ntibashobora kwemera yuko bashobora kuganira ibibazo byabo bakagira ngo bavuga bati dufate decision twemera iki n'iki n'iki impaka z'abanyarwanda ntizifata decision ziwara ni impaka urudaca muri imyaka 30 wenda mu bushobozi bwanjye buke muri analize zanjye nke murambona yuko turi nation idashobora kwemera yuko dushobora kugira agreement na disagreement ngo dufate conclusion ibintu byacu by'abanyarwanda bigiye bifata decision duhora duhanganye turyana bamwe bubaka abandi basenya abandi basenya abandi bubaka iyo niyo observation yanjye muri imyaka 30
bwana Serge ibyo nibyo ariko ntabwo ari ibintu impossible bidashobora ko abanyarwanda babigeraho ni nayo mpamvu tuba turi kuri aya maradiyo yose tuvuga turi gusensibiliza abantu turi gukonsertiza abantu kugira ngo bumve ikibazo aho kiri ni nayo mpamvu mu minsi izaza abandi cyangwa se bangewe n'abandi tuzafata de responsabilité kuko ntabwo dushobora gukomeza kuvuga ko nabyo barabira reprocha bahora batubwira se ko muvuga mufate ntuza iyo responsabilité kugira kujya muri action bwana Serge yaba ari wowe yaba ari bwana ari nabandi bose aho bari buri muntu wese ari kwitegura kugira ngo afate d'une manière d'une autre certaines responsabilités zatuma abanyarwanda bava muri iki kibazo niyo mpamvu ni tugera kuri ntuza ya Congo uribuze kubona ko hari za avancement zimwe ziri kugenda gahoro gahoro zikorwa kandi zizatuma yuko abanyarwanda aya mu madone ntashwa bazaba bafite kubera ko bwana Serge burya nabwo ntidukondane directement abanyarwanda ni naho nshaka kugaruka un peu kuri byo bwana Ali yavuze mu kanya les politiques bafite responsabilité ikomeye bafite responsabilité
abanyarwanda nk'abaturage cyangwa uravuga abari deri muri politiki
reka tuvuge abanyarwanda hanyuma muri rusange hanyuma tuvuge les hommes politiques na société civile role ya buri muntu wese ni igihe kubera ko ubu ngubu niho hari ikibazo muri société civile nta kigenda kubera iki muri politike nta kigenda ibyo bibazo rero biri liye twigeze kubiganiraho n'amateka situation turimo et surtout ku munyarwanda biri liye no kwiyemera cyane bwana Serge ndabisubiyeho nta munyarwanda wemera yuko ashora ni wa undi wafunzwe nabo bakamwita umusazi wa nabo batigo no gushira agapira hasi
barafini
burya hari ibintu bishobora gutuma usara kubera ko uri kubibona kandi ari la vérité donc hari hagomba kuza une autre forme ya leadership mu banyarwanda kandi bwana Serge tuzabigeraho en tant que abanyarwanda hagomba kuza une autre forme de leadership kubera ko Kagame aho ageze nta kindi kintu ashobora gukora icyo atakoze ntabwo azatumara abasigaye nabo ntago azashobora kubamara kandi abanyarwanda benshi bamaze kumva ikibazo aho kigeze kandi bari kubona
nyemera yumvuga ngo abanyarwanda benshi bamaze kumva ikibazo nta kibazo kitumvikanye rwose nyemera wenda
oya bwana Serge ana umwemerera
abari challenge ndavuga ni
nawe umwemerera oya hari
mu kiganiro byo mubwira urwaza kwisobanura ikibazo kirazwi ntabwo kimenyekanye uyu munsi niyo mpamvuga ni ahubwo ikibazo kuba kizwi tugaratuga tuti twakimenye iminsi umwe ukwezi kumwe umwaka umwe aho ntabwo ukeka yuko ahubwo ari nabyo byadukerereza kuvuga ngo icyo turakimenye nk'aho tutakimenye ejo hashize aho niho mfite njyewe wenda
bwana Serge njyewe niho rero nanjye mfite ntuza niyo rero twakoze kuva kera dukeka yuko abanyarwanda ikibazo bakizi no ni processus burya ni processus ndende yo kugira ngo umuntu agere aho ikibazo acyumva parce que ikibazo cyo mu Rwanda ni tellement très complexe kiri non seulement mu mico y'umunyarwanda kiri aussi régional kiri régional donc aussi longtemps yuko abanyarwanda batazumva yuko ari un pays enclavé kandi ikibazo cyabo ari régional ko tugomba d'abord gushaka iki solution y'ikibazo au niveau régional tukaza tuza gahoro 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 tuza muri za communauté donc nyuma ndikuvuga ko démarches zikorwa avec l'Uganda démarches zikorwa avec le Kenya démarches zikorwa na RDC nuko nagwasha kubibona directement ariko bifite impact kuri changement zishobora gukorwa mu Rwanda d'une manière directe même pas indirect d'une manière directe impact kubera iki parce que u Rwanda nuko nabisobanuye mu biganiro bimwe Kagame yaje avuga ko acyuye impunzi zitashye mu gihugu cyabo turukugaruka tujye mu kibazo cy'impunzi biranabongereza abanyarwanda ntago baba bizi ko ikibazo kizakomeza kikagera no muri Zaire do niyo mpamvu umubwira ko ntago bari babizi ntago babyiteguye ntago bari bazi ko Kagame azageraho agashikora na Museveni bigatera ibibazo y'abagande y'abanyarwanda nibashobora kumvikana no mu mipaka bakatangira kurasa abantu ibyo bintu ntago abanyarwanda bari babizi do abanyarwanda ntago bari babizi ko tuzagirana ibibazo na n'u Burundi na Congo donc il faut yuko abanyarwanda babanza kumva role ya Kagame yo gufata yo gushaka gutaha ukuntu iyo initiative yabaye évolué kugeza aho ugera muri Congo umunyarwanda bakakwanga kugeza aho abanyamurenge bagiye ibibazo kubera Kagame kugeza aho batangira kurasa abantu bagiye mu Buganda kubera ibibazo bya Kagame na Museveni kugezaho u Burundi n'u Rwanda batangira kurwana. Donc umunyarwanda standard nako ashora kubyumva direct uri mu gito uri mu gisozi kwaragiye. Ngo uri kuragira inka cyangwa uri guhinga. Donc umunyarwanda ntagashobora kubyumva directement. Donc ni mpamvu ndi kuvuga ko hari responsabilité.
Yeah.
Ya les hommes politiques, hari responsabilité ya société civile, hari responsabilité y'abaturage basanzwe. Donc abapolitiki rero hari responsabilité batari bagiraho maturité yo kugira ngo bagere ahantu bashobore kugeza le message kugeza ku muturage uri hasi nima mvubona nk'iburaya haba amatora ukabona mu matora
mbere kugira ngo akwiburaya tugaruke kuri rezo mu politique mu Rwanda uti abanyapolitike ntibarageza message ku muturage nabwo uraza kubisobanura neza n'umbi cyo ushaka kuvuga
ahubwo bwana Serge bamugezaho message itari yo
usobanura kishavuga ngo message tariyo
reba nkabire wavuze nka ari mukurarinda ari kubyira abantu gose urumva ari kubyira abantu
kurarinda arimo arakorera dictatorship
nibyo ngubwira ariko ni message iri kugera ku muturage urumva ni message iri kugera ku muturage but ni message iri wrong donc il faut yuko natangiye mbisobanura ko ni toute une éducation il faut yuko surtout muri opposition kuko muri opposition nabonye byarananiranye bamwe bari kugira il faut que habamo renaissance muri opposition yatuma ishobora kujya igeza un message efficace kandi nyayo ku muturage ndaguha urugero njyewe nari mu mahanga igihe FPR yashakaga gutera u Rwanda sensibilizaga abantu je voyais tout ça do urumva ukuntu message yageze ku muntu uza ku wanyuma bwana ari niwe bwati ngo n'umuntu yagurishaga inkoko ye kugira ngo iyo mission ibe accompli c'est à dire quoi politique idashoboye kugeza message kuri wa undi wo hasi it means that something is wrong qu'est-ce qui se passe est-ce que hari cause abantu batari bumva hari moyen yo gutransmeta iyo message ku baturage batari bageraho kwerako umutege turiho we azakora kwa shoboye kose kugira ngo iyo message ni surtout nk'abantu bakagama kugira ngo iyo message ntizagere kuri umuturage ni mpamvu rero ubona kwerako we yanyuze muri yo processus akora kwa shoboye kugira ngo diaspora ayivunagure ayikubite hasi ayishire hasi kwerako azi yuko aussi longtemps diaspora yashize hamwe ikumbikana bagashobora gushiraho kozu yatuma ishyira abantu bose hamwe hari ikintu kigaragara cyavuka donc ntabwo ari ibintu impossible ntabwo ari ibintu njyewe ntabwo nahora ndenganya abaturage babandi mais nous en tant que intellectuel en tant que responsable yo gusensibiliza abaturage en tant que abantu supposé supposé ngo bumvishe ikibazo dufite iyo manda yo kugira ngo tugeze ku baturage umuturage wari we wese n'ubushobozi dufite kugira ngo tumugezeho la bonne nouvelle muko babivuga abakristo cyangwa se abandi ibyo bita evangile tubagezeho nuza evangile kugira ngo ibi bibi byabo ntibeshore kugira donc niyo processus bwana Serge na ubundi abongereza bo barabizi ko icyo cyose bakoresha Kagame byemera parce que umuturage ntango ashobora kubyumva reka ndangiriza aho ngaho hashobora kuba mu izindi motivation nyinshi mwavuze inkambi ya Kizima bwana Serge nzi abantu bashyize amafaranga menshi cyane kugira ngo bafashe impunzi ziri muri Kiziba ariko iriya nkambi ya Kiziba bayihinduye iki kubera ko nta zindi na yindi human resources bari bafite yo kugira ngo bajye bohereza abantu mu ntambara bashatse kujya barekrita abajene muri iyo nkambi kugira ngo bajye basubire muri Congo bajye kurwana ariko basanga ari ibintu bidashoboka abajene baravuga ati twebwe byo kurwana twarabyihoreye twarabiretse ntabi on n'en veut plus rero muri opportunité yo kuzana n'abandi bajene kuko bari yabongereza abantu z'abagiye kohereza mu Rwanda n'abajene ni igice kikubwira yuko muri iriya ntambara iri kubera muri Congo Kagame adashobora kuza kubakoresha akabafata akabashyira muri za training center ziri mu Rwanda hanyuma bagatangira bakabohereza muri Congo kugira ngo bajye ku rejona iriya mitwe ya M23 n'ibindi byose urumva ko non seulement amafaranga azaba amugezeho mu buryo bucuramye amafaranga effort yo kugira ngo bagure amasasu n'ibindi byose bakoreza training z'abo bantu nimpamvu nkubwira nimpamvu atari kuwa abo bantu amafaranga ubwabo ngo batahe mu bihugu byabo do bakaye igihugu kugira ngo kiba training kibahe ubwo bushobozi ngo bafate none n'imbunda none bajye kurwaniraza M23 hariya muri ntuzo hariya muri Congo none abakongomani retwe twarabimenye turabizi yuko iyo ni manpower bari gushaka kugira ngo bazane muri kara karere kugira ngo baranforce za M23 ko abanyarwanda benshi ntago bagishaka bwana Serge benshi urabizi nako tuvugana nabo ntago bagishaka yuko bajya kurwana ni nayo mpamvu no muri Mozambique aba Mozambique ntago bashatse kurwana muri birabyo byo muri Cabo Delgado bazana abanyarwanda ibyo byose ni muri logique turi gukomeza bari kutugarura toujours mu gihe cya colonisation mu gihe kinuza kuko umenye n'igihe cya colonisation esclavage abazungu bari bafite abantu babo babakoreraga bagurishaga abantu nibyo rero Kagame ari gukora nibyo bimuha icyashara ubu ngubu nicyo amaze ubu ngubu kandi ndikubwira bana Serge ntabwo azahinduka kandi dufite ubushobozi bwo guhindura imibereho ye muri kino gihugu murakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Baraka ubisobanuye neza kandi shemo aspect nyinshi zitandukanye hari n'abatwandikiye ahangaha mbere yo kugaruka kwa Ali Abdulkarim yaragira ati Serge mbwirira Ali Abdulkarim uti UK Parliament bahe 10,000 buri irigo immigrant maze bishakira igihugu bajyamo ubwo with 120 million yumbi 12 bya immigrant bazahita bava muri UK ati ni good deed cyose barakavuze ukuri mu Rwanda nta abapolisi dufite iyo tubagira Kagame aba yaravuyeho kera narakubwiye nti mugomba kwitandukanya n'abanyapolitike batavuga rumwe na RPF bamwe bita critics gusa iyo tuvuga rero ko twebwe turi revolution movement abandi bata mwavuye muri opposition nibyo hano hanze abantu amashyaka politiki yahindutse critics nta solution navuga itangwa niyo mpamvu ari kuri mugoroba nakubwiye nti ndagucerenginga uri umwe mu bayobozi bakuru rwose tugaragaze solution kuko kuvuga gusa ntabwo bihagije hari n'undi ati seyoze ugerageza nawe wemera Imana ntabwo Imana nyihakana rwose ariko as politician iyo uri muri politiki tujye dutandukanya Imana tuvuge politiki byanakoroha icyo gihe kubanyarikira bati rwose ati Imana ntabwo yemera Imana ndayemera ariko iyo dukora politiki tujye dutandukanya n'Imana na politiki ndumva byanakumvikana komande ari abantu urabona bajya bandika ibintu bitandukanye hano duherene kuri ibyo wenda Baraka tubwiye bifite ukuri kandi abanyarwanda niko tugomba gushaka solution y'ibibazo byacu guhora tuvuga ngo n'abandi babidutera ibyo wa mugani hari aho bigera ukavuga uti tuzaca ubwenge ryari mwagiye munyereka yuko turi divided turatandukanye kandi abadutandukanye n'ubutegetsi ubwo butegetsi ntabwo buzatuma dushyira hamwe kugira ngo tubukureho bazakoresha mekanizime kugira ngo baturyanishe bazakoresha mekanizime kugira ngo tudahuza tuganire ibibazo byacu mugenzi wacu Baraka aravuga ati mukurane ibyo avuga mukurendere ari kuri payroll ya Kagame bariya bagore bose b'abadepite kuri payroll ya Kagame hakazajya kuvuga ibintu bizatuma cyo yirukanwa cyakamburwa umugati ndabibutse umudepite yageze kuvuga kuri dire arsenal yabivuze mu nteko avuga ati ntibyumvikana ukuntu igihugu gikenye enclave nk'u Rwanda itanga amafaranga muri arsenal umudepite yageze ati yahise yirukanwa manda yazazimo kurangira ntiyongeye gutorwa ku ya FPR mukabona ni kuvuga ati ni nyakuba president wa republika birumvikana ari Abdul Karim nagira ngo ukore commentary wenda minota 5 10 bigukundiye kujya kutiyo ku ngingo ya kabiri kuko nayo turaza kugaruka muri iki kibazo ariko tugiye muri zo zete zibire muri Congo impungenge bafite ati ababimukira bazaga kudurumbanya karere tunarebe ku nambara M23 ibyo kuvuga ngo iganire na Congo kubera icyo abanyarwanda bavuga bati turashaka gutaha ariko ntibemere kuganira n'u Rwanda bikaba ariko ku ruhande rwa Tshisekedi bamubwira bati gaza niyo mitwe iyo ku butaka bwabo ariko banze ukore komantari ku byo mugenzi wacu yakozeho niba aricyo washimangire ishimangire niba kandi ikindi wagarukaho mu minota 5 n'indi mbere yuko tujya kuri ya ngingo ya kabiri ijambo ni ryanyu
Serije urakoze cyane nshimire cyane Comrade Baraka ku bitekerezo byiza atanze mbese abaye nk'ushimangira ibyo ibyakabaye bivugwa ariko ubundi iyo bivuzwe natwe tuvuga ngo turi muri out to politike abantu babitwara biba nka sakirirego ibyo avuze ndemeranya na bijana ku ijana message duha abaturage igomba kuba ari message iri kiriya message itarimo itarimo ibintu mbese kwibazaho cyangwa kugira iki ariko message iri very clear inatuma nabo bumva babaye engaged ikaba n'icyo cyizere ntabwo rero tuyitanga ukuri kugomba kwemerwa ntabwo tuyitanga impamvu tutayitanga ni iyi ngiyi ndayivuga twebwe abapolitisiye tuvuga ngo tuhanganye na Kagame natwe twisanga kenshi tugwa mu mutego w'umukino Kagame akoresha kugira ngo atandukanye abanyarwanda uzi ko agenda akavuga ati njyewe mfite muri leta yanjye mfitemo abajenosideri ati bariya abantu bagiye bakica bariya ubwo aravuga bari hanze ati abo ngabo bagomba kurikizwa bakicwa abari mu gihugu akavuga ati abangaba bafite no muri leta yanjye abantu bakoze jenosideri ati muravuga politike yihe ubwo bo batanze meseji yuko abahutu bose bafite icyasha kuko bavuga n'abandi n'abahutu yarangiza akavuga ati bariya bagiye hanze bari muri FPR wenda bavuze bati ibi ntabwo birimo kugenda tugomba kubivamo ati n'abajura ati n'ikimenyimenye n'abakatiye za kesi zinafite ibiki bishe n'abantu bagize n'ibiki yarangiza agatuma akoresha deception ye agatuma n'abandi bantu bari muri opposition yo hanze kugira ngo basebye abo bandi bantu wenda bashobora kuba bari muri FPR ariko bavuga bati you know what ibingibi ntabwo birimo kugenda twaribeshye cyangwa se no this is not right tugomba kwitandukanya nabyo nkaho bakabakiriye ndavuga bari muri opposition bakabakiriye bakaba embracinga ahubwo usanga batangiye kubarwanya mu mayeri barimo gukora batazi ko barimo gukora Kigali abari nabo rero bandi bavuye muri FPR bavuye muri FPR nabo baje nabo baranze bakareba bari abandi nkaho nabo kuko nyine baba batangiye kubarwanya bakabireho nkaho ari ikibazo ikibazo cyacu rero we Kagame akaguma adusopanya baraka bivuze neza cyane diaspora kayisopanya kabareye yagiye on record kabara bavuga tuzagenda tubashwane amashyaka y'abashwane ntabwo bashobora gukora ariko abantu nibasome muri ibyo ngo bavuge ni iki kibazo ni iki ikibazo cyacu rero ni uko dushyira imbere amarangamutima burugenda bivuga ko ikibitero by'ibyo ni amarangamutima ni kana ka mama aho kugira ngo dushyire imbere ikintu nyamukuru ni iki hanyuma nabyo tugenda tubiha priorite ni iyihe ni iyihe tubisobanurira abaturage hanyuma nibarangiza kubisobanurira abaturage babe pati yabyo ariko meseji ari imwe zitari meseji nyinshi cyane cyangwa atarimo ibintu by'ayo marangamutima byo kudividinga abantu on lines za aho baturutse politike barimo ibiki nk'ubu ugasanga nko muri opozishoni umuntu aravuga ngo ari muri opozishoni ariko arita abandi ngo ni abavantara umuntu ari muri opozishoni akumva aravuga ngo uyu ni umwicanyi ntagomba gukora politike agomba gukora kandi akamugombwa araseka Kagame ko Kagame avuga ati bari nabo n'abicanyi ni ibintu biri complicated cyane twabihinduye ikintu cyakabaye kiri very clear and direct cyumvikana twaragicomplicatinze twisanga natwe muri process twakomplicatinze abaturage politiki batangira kuyitinya ni ibintu tugomba guhinduka nge ndashimira Barack ukuntu abivuze tugomba kwigira ku bantu tukareba abandi bo bafite differences zabo of course barazifite ariko izi differences zabo zigenda zite kugira ngo bashyire inyungu rusange the common issue y'igihugu bayishyira bati imbere hence kazavamo kuba patriotic nuko bo bibagirwa utwo tuntu twabo tuba tubatandukanya duto duto focus yabo ikaba mu kureba ngo dushyize imbere ikibazo kitwugarije muri FPR ikibazo cyari kitwugarije ni ubuhunzi bwari buvanze nuko aho twari duhungiye niyo baga warize ute bakwitaga akanyarwanda bakakwita ibiki waba ukaba ufite feeling utagomba kurenga nubwo waba ufite ubushobozi wirenga ntushobore kwirenga udashobora kuba for example minister cyangwa se ngo ujye mu mashuri ugomba guhindura amazina yawe kugira ngo ushobore kwiga ubone nawe opportunity nk'iz'abandi wabona waba ugiye mu gisirikare nturenge certain rank muzi ko abasirikare benshi nk'abari muri FPR barwanye mu ntambara ya M7 ntabwo barengaga ubwa major umuntu warenzeho n'umwe gusa ari we Rwigema abandi babirenze ntabwo babaga bazi ko ari abanyarwanda babwiraga ngo ni abaganda cyangwa ni abanyarwanda kuko Uganda ari abanyarwanda ariko kandi bari abanyarwanda b'impunzi ahubwo nawe ku buryo n'igihe FPR iteye hari igihe bibaje ngo ntuyisere umunyarwanda that's how it is ibyo bintu rero bamaze barabirenze baravuga bati ikibazo cyacu dufite ni ubunyarwanda amenye no kuba impunzi na identity hari conditions rero bavuyemo muri iyo group habagamo bavuga bati twebwe turashaka ubwami twebwe turashaka kuzasubira mu butaka bwacu twerekeje baravuga bati ibyo byose tugomba kugibagirwa icyo dushaka ni ugutaha mu gihugu cyacu hanyuma tukarenga ibintu by'amoko ibintu by'ibiki tukajya gukora n'abandi bantu that was what new year selling point yarakoze ikibazo nuko yaje kwibwa yitibwa u Rwanda ruba ruri rufite amateka yandi atandukanye completely n'ibi byose turimo gutaka ndizere ko tuba tutari wa mugari barabaye nka paradiso ariko n'ubu ndizera yuko ari cyo kintu gikenewe cyo kubwira abantu yuko ntabwo ahari abantu ntazabura uruntu ntimuzabura kugira bwa differences buke ariko igikuru ni iki ni ukumenya the bigger picture ni iki muhanganye nacyo right now dufite ikibazo yuko dufite umuntu wica abanyarwanda ukandamiza abanyarwanda wababujije ijambo urimo kubateranya kubasopanya mu nyangire bayihaye intebe ni turovu yabaye nka nom mbese ibintu byose uwo muntu tugomba kumwikiza that should be preoccupation ya buri munyarwanda ukisha mukuri hanyuma ariko tukamwikiza tuniyunga twebwe ubwacu twishyira hamwe Serije niyo mpamvu bona buri gihe tuzano tukavuga tuti ubumwe ubumwe. Ubumwe ntibushingire mu kubeshyana mu biki mu makenga no bube ari kintu kiri genuine. Otherwise tuzongera natwe tubere nk'ibyabaye muri 1994. Kandi ntabwo dushaka iyo tuvuga ngo turi Kigali FPB gatoke that's what we mean. Ntabwo bivuze ngo abantu mushyize hamwe ngo ntimuzabura utuntu duto duto tubatandukanye. Ariko cya kindi kinini cyane kibahuje kigomba ku outweighinga utwo tuntu duto cyane kigomba kugira kigomba kuba aricyo gituma mushyira hamwe ahubwo cyane twa tundi duto mugasa nkaho mutwirengagije cyangwa muturenze tukarenga utwo tuntu duto tudutandukanye. Ibi bintu birashoboka abandi barabikora twebwe abanyarwanda I don't know iyo formula umuntu ayibonye yadufasha cyane ariko mbizera ntuguma tubivuga abantu bazawa mugane bazereba mitima yabo mitima nama yabo hanyuma bakora iki barebe ukuntu babyifata mu soserije nejyane turimo ariko kuri kuri ngo we haven't got ya message nyayo ishobora kurenga icyo Kagame arimo kora subdividinga Kagame arakora akazi ke yaje katudividinga arakora akazi ke yaje gatuma abantu bakaza bakavuga bati Serije n'umwicanyi Serije yavuye wajya mu kiruhuko cyangwa uri mu bindi uri muri bize batisherize bamwimye amafaranga bagize biki bese abantu bakumva ngo n'uru habayemo bombori bombori bakagira ibyo abandi bagacika intege ukumva hagira iki ba umuntu umwe yakwandika tweet nkamuhoza akandika tweet bati byarangiye noneho opposition yananiwe bihaba nk'ibi ngibi opposition yananiwe this is ni Kigali nibyo bishaka ariko irimo gukora akazi kayo ariko twebwe dushaka impinduka n'abanyarwanda bayishaka what do we do kugira ngo ibyo bintu birenge wibuke FPR batwitaga ngo dufite imirizo bavuga ko twashyiriye mu Kagera bavuga ko twakoze ibiki but ntabwo byatuvanyeho kugera iyo resolve buriyo twageraga adversity nibwo twashyiragamo imbaraga cyane tugashyiramo imbaraga ngo byanze bikunze tugomba kugera hariya n'abantu bapfuye hagwa queen vain kuki twe tudashobora kugira izo mbaraga muri generation turimo we must have it kandi birashoboka ubigikenewe niyo message nubwo bushake ariko none naba leader bunga abantu batabatandukanya Serije kuri njyewe that's what I think ariko nkabashimira cyane Barat arabivuga ubundi yabivuga agatabitomora ariko muri magambo avuze aratomoye cyane nyinamushimira cyane I wish you ko mwabikumizamo kandi uziko na Dr. Kambanda Serije amaze iminsi aribyo arimo wigisha abantu cyane cyane iyo asoza ikiganiro mugirana arabigisha ati abantu bagomba gushyira hamwe das niwe ruzingi aho ngaho urakoze
urakome cyane comrade ari ntabwo ndi busubire inyuma kuko nibyo abantu bandika ntabwo twabona umwanya tubihozaho kuri radita avuka ariko tugomba gutandukanya nyine abantu dufite political agenda Rwanda National Congress nziko dufite political agenda twe ntabwo turi kritiste gusa twe dufite gahunda dukora dukurikiza usibye ko nyine ntabwo wabuzima ari gucuranga hano hanze abantu ruko baduhira nyine bitwa ngo afite amashyaka nabo cyangwa bafite iki abo ntabwo bandeba ngiye ndebera Rwanda National Congress usibye ko byitirirwa byose opposition kuko mbazi gahunda dukoreraho niyo tugezeho nawe tuba tukagana tugomba gutandukanya n'ibintu byo kuvuga ngo opposition yose ku buryo ntabwo no guca intege abantu ariko tujye tureba abantu critics gusa buzuye hano hanze rega radio ntabwo ari kwa politiki ubu tujya kuza kuvuga strategy yari nisanga kuri radio cyangwa tactics ari zirimo gukoresha sinavuga ngo tugeze kuri level kuri radio kuko hari ibintu bitavugirwa kuri radio cyangwa tuba dukora kino rero muvuga muti wenda twaba dutanga message nyayo wenda tuzabigaruka ikindi gihe turebe uburyo twakwe improvinga muri message niba mubimbwiye nzi neza ko ndi muri communication nzi neza ko hari abandi bayobozi batwumva nzababaza kuko batubwiye niba tugomba ku improvinga message nabyo biba bifite icyo bivuze niba mwabivuze ikindi kintu kiri ahangaha nagushaka gukora politike ufite sentiment politike na sentiment ibamo sentiment zijya muri sentiment iyo uri umunyapolitike umekinga polisi bose barakunyumve ari unyumve a politician akora polisi a politician ntavuga avuga ngo urukundo ntavuga sentiment akora polisi abantu bakayifaruwinga bagahanwa bakajyanwa aho bakwiye kujyana ibi nabyo bigomba kumvikana rero policy makers n'iz'abanyapolitike ibindi bagasaba amategeko abishyira mu buryo munyemere tujye ku ngingo ikurikiraho kuko iyi ntabwo twayitinda utwitindo ntacyo twageraho ariko ngeremera yuko turi mu murongo nyakuri mureke dukore politike santima tuzitire ku ruhande aba muri santima bajye muri za santima zabo ariko abumva yuko bashakora politiki bayikorera politiki batitaye kuri sentimentali z'abandi bantu kunyigwa kandi ngira ngo turebe ku kibazo twakinjiyemo by the way kimungenge za societe civile muri Congo societe civile yavuga iti ababimukira ni ikibazo muri East African Community abadepite bo muri Congo bamwatangiye kubigarukaho deba zirahari kwibaza igihugu wankavye mu Rwanda n'aba bantu buzanyare ku rubangana ese bazabahe bazatungwa n'iki ko tubizi ubu Congo yinjiye muri East African Community mu minsi iri imbere ni urujya n'uruza rw'abantu aba bantu bava mu myaka itanu bazabajya muri Congo bajye guturayo cyangwa bajye gukora rebelio nduze ko abenshi bafite experience baturuka muri biriya bihugu bifite intambara zabiyogoje ibi gutega ibisasu barabizi cyangwa bazi kubyikorera bazabyikorera urumva rero ni indi mitwe ibije mu karere nanone turabihuza n'inama ya Nairobi ku mutwe wa M23 cyangwa ku yindi mitwe muri Congo aho icyemezo kiriya nama yabaye ku wa kane kivuga kiti Tshisekedi naganire n'imitwe yose iri muri Congo y'abakongomani ingaruro yari gutangira uyu munsi ariko se bivuze iki kubutegetsi bwa Tshisekedi uvuga ngo etat de siege ni igisubizo mu kurandurira mitwe akaba agiye kumara imyaka yose arwana na kiriya kibazo byaba bisobanuye iki hari abavuga bati ni umutego kuko nagiye mbona abantu bo muri sosiyete sivile muri Congo benshi n'abanyapolitike bavuga bati kuba tubuye mu etat de siege ni igisubizo byaba bigenze bite kugira ngo nabo bavuge bati mwicare n'iyo mitwe muganire kandi waratubwiye ko urimo kuyirandura umuntu uri muri faiblesse nk'iriya M23 uvuga ko urimo gutsinda ni gute inayirobe akubwira kuganira n'iyo mitwe yose iri hariya ngo umuganire abanyapolitiki Martin Fayulu n'abandi bose bati igihugu cyari kirimo kugurishwa nanone kuko niba ugiye kuganira n'iyo mitwe kandi ukabisabwa na East African Community kubera icyo ari East African Community idesidira igihugu cya Congo u Rwanda rutaganira n'abatavuga rumwe na rwo Uganda itaganira na ADF abarundi bataganira n'iriya mitwe yabo kubera icyo ari Congo mu Rwanda n'abakongomani bari muri iyo mitwe ariko ibindi bihugu abandi baba bafite iyo mitwe bakabatangana ibihugu byabo hari icyo bisobanuye reka twifashishe ino audio gato mbere yuko dukomeza kuri iyi ngingo noneho utubwire mutubwire icyo mutekereza kuko ni ingingo itari murangira uyu munsi tuzagaruka mu bindi biganiro ariko ukibaza uti iriya nama ya Kenya kuri Congo ese koko ni igisubizo cyangwa harabona yuko harimo umutego ariko ubwo byavugwa na bene wabyo twebwe turi hano kuri radio kugira ngo
Le chef d'État à Nairobi a convenu qu'un processus politique soit lancé sous la direction du président Uhuru Kenyatta du Kenya pour faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué final du sommet publié hier jeudi. Celui-ci a rappelé qu'un dialogue consultatif entre les présidents de la RDC et les représentants des groupes armés locaux en RDC doit avoir lieu dans les meilleurs délais.
Selon le communiqué final, le sommet de Nairobi a décidé de la mise en place de la force régionale de lutte contre les forces négatives qui doit être opérationnelle immédiatement sous la direction de la RDC. Tous les groupes armés en RDC sont appelés à participer inconditionnellement au processus politique de règlement de leurs doléances. Félix Tshisekedi a été invité à convoquer une réunion consultative le 22 avril. Les dirigeants présents à Nairobi se sont convenus du lancement d'un processus politique censé faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux qui écument l'est du pays. Ce processus sera particulièrement suivi par Uhuru Kenyatta, président du Kenya, indique le communiqué final. Sachez que ce sommet tenu ce jeudi à Nairobi a réuni les chefs d'État et des gouvernements du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la RDC et du Burundi.
C'est depuis plus d'une décennie que des groupes armés sont signalés dans la province de l'Ituri, jadis un des districts de l'ancienne province orientale. Certains miliciens ont été démobilisés entre 2005 et 2006, mais d'autres sont restés en brousse, notamment la FRPI. 12 ans après, à partir de décembre 2017, les violences vont refaire surface dans les territoires de Djougou. L'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, IRD PC par Codeco est le plus actif. Dans son cahier de charges, cette milice exige l'amnistie pour tous ses membres, l'enrôlement au sein des FRDC ou encore la libération de leurs membres en prison. Par rapport au dialogue de Nairobi, la Codeco dit attendre une invitation officielle de Kinshasa. Cependant, ce mouvement s'est dit favorable au processus des DRCS. Au sud de la province, c'est la même situation dans les territoires d'Irumu, avec la présence de nombreux groupes armés, dont la FPIC et la FDBC. La FPIC, quant à elle, s'est dit favorable au pourparlers direct avec le gouvernement congolais, même si, selon son porte-parole, elle n'a pas encore été contactée par Kinshasa.
Au sud Kivu, quelques groupes armés locaux opérant dans les territoires d'Uvira, de Fizi, Tombwe, prennent part aux assises de Nairobi. Parmi eux, le groupe Yakutumba et Twiraneo, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, les acteurs de la société civile au sud Kivu émettent des réserves sur la réussite de cette approche. Ils disent attendre la mise en œuvre des décisions de Nairobi sur le terrain. Et c'est au regard des échecs des négociations précédentes avec des groupes ainsi que les enjeux politiques régionaux, nationaux et communautaires. C'est l'État avec Fiston Goma.
Yakutumba est représenté à Nairobi par son porte-parole, tandis que le groupe Twiraneo est représenté par un proche membre de la diaspora basé à Nairobi. Les noms des autres délégués des groupes armés n'ont pas été révélés. Ils sont près de 70 groupes armés qui avaient pris part aux rencontres de Maurice à 1 et 2 et à d'autres rencontres d'Uvira. Beaucoup parmi ces groupes à l'époque souhaitaient leur intégration avec reconnaissance de leur grade dans l'armée, ainsi qu'une bonne prise en charge pour ceux qui choisiraient la vie civile. L'option réintégration dans l'armée a été bannie dans le programme PDDRCS. Les acteurs de la société civile estiment que le vrai enjeu de Nairobi privilégie plutôt le M23, l'interlocuteur direct actuel du régime de Kinshasa dans ses assises. Pour ces acteurs, le même cause produisant le même effet, les accords avec le M23 n'ayant jamais été révisés, laisseraient une brèche pour d'autres groupes armés de réintégrer l'armée, ainsi de revenir à la case de départ, des tristes brassages et intégration des groupes armés. Une approche qui risque de tacler celle adoptée par le PDDRCS.
Et puis la province du Nord Kivu compterait entre 40 et 52 groupes armés à ce jour. C'est ce que révèlent les sources du programme de démobilisation et réinsertion communautaire PDRC et d'autres acteurs. Ces groupes armés, dont le M23, ont chacun diverses revendications.
En plus du mouvement rebelle du 23 mars M23, environ une cinquantaine d'autres groupes armés sont identifiés au Nord Kivu. Pour les sources du PDDRCS, parmi les grands dans le territoire de Walikale, on peut citer le Kifuofua de Delphine Baenda et un de ses rénovés de Guidon Chimurai. Dans le territoire de Masisi, on a l'APCLS de Janvier Kalaheri, le NDC rénové de Bouira et Mapenzi, le groupe IPDC de Billy Koliko, Maemae Lamuka de Noa Machano, FDDH de Dusabe. Parmi les dizaines qu'il y a en territoire de Rutshuru, on peut citer l'AFRC de Kakule Jetem, le FDLR, alors qu'à Lubero et Beni, on a entre autres le FPP de Kabidon, les Maïmaï Léopard et UPLC de Mayani, entre autres. Pour un animateur de PDDRCS à Goma, une dizaine de ces groupes ont déjà adhéré au processus de reddition volontaire en abandonnant leurs revendications. Plus de 1000 de leurs combattants et leaders sont déjà passés par l'opération d'identification biométrique en cours sur le site des mouvements bureaux en attendant le lancement de la réinsertion communautaire. Mais pour le M23 en particulier, les principales revendications restent entre autres la sécurisation des terres de leurs combattants et le retour en RDC des dizaines de milliers de leurs parents réfugiés en Ouganda et au Rwanda.
C'est le cas notamment du député national Singi Pouloulou qui interpelle les autorités congolaises et demande aux chefs des corps des institutions de prendre cette question au sérieux. On l'écoute au micro de Dona Madimba.
Au Congo, quel est le problème? Les pays là, parce que nous avons instauré l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège a amené? L'état de siège a amené la sécheresse au Rwanda. Vous comprenez? Ça diminue le flux d'entrée des matières premières de manière clandestine là-bas. Nous avons connu ça quand Mouzé avait fermé les robinets miniers en République démocratique du Congo. Il y a des usines qui ont fermé même aux États-Unis, en Europe même. Et vous savez les conséquences. Donc, ce que nous avons instauré comme l'état de siège, nous avons des ennemis comme en interne et à l'externe. Et nous savons ce qui va se passer. Maintenant, comment ils ont réfléchi en état? Parce qu'en état, il n'y a pas de cœur. Ils ont réfléchi maintenant à la politique de réfugiés. Parce que c'est la politique qui a marché en 1994. C'est comme ça que les Rwandais nous ont envahis.
Et qu'est-ce que le Rwanda et la Grande-Bretagne vont gagner avec ça?
En amenant la politique des réfugiés, c'est alors qu'ils vont demander, parce qu'il va créer une guerre artificielle chez lui. Cette guerre artificielle là-bas va faire en sorte que ces gens-là se déversent vers le Congo. Et la communauté internationale va demander qu'on leur donne la terre. Et c'est ça le tour.
Le Rwanda doit accueillir
les personnes en situation irrégulière de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que la RDC doit faire pour se préparer? C'est filtrer à la frontière, c'est renforcer sa frontière, sa sécurité extérieure, pour tracer éventuellement toutes ces personnes-là. Le Rwanda n'a que faire de nous. Il est dans une situation d'un accord avec un autre État. Mais nous, nous devons nous préparer. C'est mobiliser nos services de renseignement, c'est mobiliser nos services de migration, c'est mobiliser la sécurité au niveau des frontières, c'est renforcer les dispositifs d'accès et de sortie. C'est ce qu'un État normal doit faire. Un État ne doit pas dire, non, non, moi je crains que l'attitude d'un tel autre État risquerait de faire envahir mon territoire. Bah, ouais, ouais, ça c'est une crainte que vous émettez politiquement.
Twagize avuka twakomeza ntabwo byarangira ku maudio mfite kuri uyu mugoroba ariko ikibazo kirumvikana kubera baraka rero urabyumviye abimukira M23 n'indi mitwe irenga ijana muri Kongo yarwanira ko igomba kunegosiya na Tshisekedi abanyapolitiki bakurikiye Kinshasa uko babyakiriye ntabwo bemeranywa n'ibyo Uhuru Kenyatta yifuza cyangwa muri South African Community bifuza nagira ngo mubaze ni wowe urabyakira ute nk'umuntu umaze igihe ukurikira bino bibazo biri hariya ese koko igihe cyari gikwiye ko Tshisekedi aganira n'imitwe yitwaje intwaro kubera iki ari iya Kongo gusa iyo abandi banyamahanga yitaganira n'ibihugu bakomokamo ijambo ryanjye kuri iyi ngingo Comrade Baraka
murakoze bwana Serge ibintu nka biriya bikorwa toujours hari agenda ifu icyambere kureba ni ibiki biri muri iriya agenda kubera iki bikozwe ubu ngubu kubera iki duhora tugaruka ku kibazo cya M23 kubera iki duhora tugaruka ku kibazo kiriya mitwe yitwaje intwaro muri karakarere bwana Serge nabanjije muri ikiganiro tugitangira mbereka ukuntu konfi yo muri Ukraine imaze ukwezi bakayiha ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo ishobore kurwana n'u Burusi twe tukaba tumaze imyaka irenze hafi 30 turi muri biriya bibazo Serge intambara ntabwo ari ikintu cyoroshye ikintu gitwara amafaranga menshi Ukraine ishobora kuvuga ko ifite hariya za mer noir hariya zira za mer zishobora kwinjiza zigasohoka amato akinjira agasohoka u Rwanda Kivu nta n'ahantu na hamwe rufite sorti ifite accès ku nyanja rebellion nk'iyo ngiyo ishobora kumara imyaka nk'iyo ngiyo ikaresista kugeza n'ubu ngubu icyo kintu nicyo cya mbere nicyo gishobora gutorienta kuri agenda tutazi exactement ibyo ari byo icya kabiri nuko urabona ukuntu ibi bintu byose biri kugenda byakcelera Kongo yinjiye muri ya community y'ibihugu byo muri East hanyuma hakaza inama ya mbere ya kabiri ikaba a week long donc nta muntu ushobora tari public hanyuma hakavamo ibyemezo bikaba ari ibyemezo birebana n'umutekano muri karakarere bwana Serge observations zanjye zimazemo imyaka myinshi cyane myinshi ibyo unababwiraga yuko hari abantu batangiye kumva ibibazo bihari intervention zose washizeho hano iyo audio washizemo urumva ko abantu bose za analyse batangiye gutanga za observations zabo urumva ko biri kugenda nkaho ari ibintu bitavugwaga kera ikibazo ni kihe ikibazo bwana Serge dufite nuko Afrika ni kontina babona nkaho hari ahantu hashoborwa gukorogwa ibintu byose bibi bibaho ku isi kandi abaturage bakabyemera nicyo kibazo cya mbere gihari aho abanyafrika bifashe bakavuga ati ngo bagire conscience collective yo kugira ngo bashobore gukemura ibibazo byabo urumva ko hari evolution yahabaye en terme ya relation y'abantu même l'économie a suivi nabanje kuvuga nanone kuko ikibazo cy'u Rwanda kizaba résolu au niveau d'abord régional au niveau d'abord régional hanyuma kikaza kinjira gahoro gahoro mu Rwanda wibuke bwana Serge yuko FPR itera u Rwanda yaturutse mu Buganda u Rwanda ruri gutera muri Congo u Rwanda rufite ibibazo n'u Burundi do urumva ko ikibazo d'abord kibi regional igihe ibyo bihugu bizicara hamwe bigafata ibyemezo nkuko bitangiye ubu ngubu yuko bagomba gukemura kira kibazo cyo muri karakarere kandi Congo Uganda n'u Burundi nibitinye yuko bifite iyo droit yo kugarura umutekano n'amahoro muri karakarere ibibazo bizatangira gukemurwa Bwana Serge wabonye ko Kagame yagiye Brazzaville mu minsi ishize Sasu aramwakira ariko igihe Felix na Museveni bari bariyo ntabwo yagiye yohoje premier ministre n'ubu ngubu iriya nama yabaye ahwikro i Nairobi ntabwo yagiyeyo yoherezayo premier ministre yamwohereje kubera iki ko minisitiri z'affaires étrangères ntabwo yagiyeyo ntabwo kuko ko nta mwanya yari afite kubera ko ntabwo yashakaga kumva ibyo bazamubwira kubera ko iyo abategetsi bahuye hari ibyo baganira tete a tete bakabwira undi ibyo bo batekereza ntabwo yashatse kujyayo kubera ko yari azi ibyo bazamubwira yoherezaho minisitiri z'affaires étrangères ariko minisitiri z'affaires étrangères nawe yavuyeyo bamubwiye ibyo agomba kujya kubwira Kagame kandi nibyo ibyo bindi bihugu byifuza kandi Kagame nawe ubwe arabizi ni mpamvu atangiye kwihengeka kuri Sassou Nguesso kubera ko bombi ubu ngubu basiga bari kuri payroll imwe na Total rero ikibazo ni iki uravuga uti ngo ni gute ibindi bihugu biri kuganira na n'izindi za organisation zihari d'opposition cyangwa se militaire ziri kuyopozane le gouvernement en place kubera iki u Rwanda rutabikora Bwana Serge twabivuze mu kanya na Bwana Ali abanyarwanda bakeka yuko aho ngaho mumbabarire Bwana Serge rwose nturakare cyangwa se ntihagire umuntu birakaza abanyarwanda bakeka yuko is exist muri contexte yo gushura kujya muri rapport de force nkiri a ce niveau ici abanyarwanda ntago barwe exista kubera impamvu twahoze tuvuga umuntu yavuga ati nawe agiye hariya kugira ngo avuge ijambo kubyerekeye ibibazo dufite yaba abantu bari hanze kuko nsigaye ntinya kuvuga opposition ubusigaye mvuga diaspora
diaspora ariko nabwo bizaba binini cyane kubera ko
ubusigaye mvuga diaspora kuko ufite diaspora y'abanyarwanda ifite ibibazo igomba kubikemura noneho niyihe mekanizmu ishobora gupermeta yuko
ibibazo bya diaspora byashobora kumvikana muri zira za community kandi nabo bagashobora kudufasha kugira ngo dukemure ibibazo byacu ibyo bintu nibyo maze imyaka ntekereza uburyo diaspora ishobora kubigeraho akaba ari nayo motivation personnelle yo kwiyinvolvinga surtout muri kira kibazo cy'muri ya region dufite za organisation zihari zaba zita ko ari militaire zaba zita ko ari politique cyangwa se société civile mais je suis désolé nta organisation nimwe ubu yagira capacité yo gushobora kuza devant ibyo bihugu cyangwa se izo institution kugira ngo zishobore gupesa ariko kubera ko hari ibintu bikorwa de ticotac bikabeshwa yuko izo za organisation ziri kugira ubwo bushobozi bwo kugira bwana se ntago dushobora kumara imyaka ibiri itatu ine itanu nta soutien kuri cause y'abantu umuntu ari kudefanda kugira ngo igaragare nimba hatarimo ikibazo kandi kugira ngo agire l'objectif ni iyihe mu magambo make ya Bwana Serge da ni ukugira ngo diaspora ishobore ntabwo ndi kuvuga ibintu byo gutaha ngo gusubira mu Rwanda ngo gufata ubutegetsi stage ya mbere ni ukugira ngo diaspora ishobore kugira pouvoir yo gupeza muri za decision ziri gufatwa au niveau régional kandi abaturage bakareturwa intéressa iki kintu cya mbere au niveau y'abanyarwanda cyangwa se le rwandophone bashobora kugeraho bagomba kugeraho en dehors ya différence zose zihari kuko bwana Serge urebye ukuntu muri 94 ibyabaye nta munyarwanda numwe ndi kuvuga ya iyo mvuga umunyarwanda ntabwo ndi kuvuga nationalité gusa nta munyarwanda numwe bitagizeho impact yaba wari mu Buganda yaba wari mu Burundi yaba wari muri Congo cyangwa se muri Canada America nta munyarwanda numwe bitagizeho impact kandi byamugezeho impact sans aucune autre navuga implication au niveau politique cyangwa se social ariko yumvise ko hari ikibazo donc il faut yuko les personnes bari engagées muri ibi bibazo cyangwa se muri lutte yo kugira ngo umutekano ugaruke muri karakarere yuko bashobora kumva l'importance et l'urgence et l'opportunité qui se présente maintenant ubu ngubu bwo kugira ngo bashobore gushyira hamwe babe une voix porteuse ishobora gupeza muri iyi dynamisme iyi mécanisme bira bihugu byo muri est imaze gushiraho kubera ko ntabwo Congo ishobora gukomeza gusa kuba iri kunegoshana M23 kuri ya niveau Rwanda rudafite l'équivalent Rwanda rudafite l'équivalent yabo ishobora kunegoshana surtout ku byerekeye ya alternative ya pouvoir en place na alternative y'ibikorwa bimwe biri gukorwa muri karakarere cyangwa se mu gihugu kugira ngo nabyo bipeze niyo mpamvu natanye mvuga ko abanyarwanda bahaye trop de pouvoir Kagame muri Congo Bwana Serge hasize nk'imyaka ine cyangwa se itatu wasabye ikiganiro kujya tuvuge kuri politike ya Felix Tshisekedi n'aba president nakubwiye yuko iyo mission yari yose yaba afite uko yaba yaragezeho ku butegetsi azageraho azaba obligé kugira ngo akemure ikibazo cyo muri est kubera ko gouvernement yari yose cyangwa se abadepite bose bazajyaho bazabimusaba
ariko baraka uri muri akurikira nyine byandikwa n'ibisabwa hari opposition ivuga iti watubwiye ko urimo gutsinda iyo mitwe negotiation ni ziki urakeka ari kisekedi na politike cyangwa ni communauté East Africa irimo kumwegera ku negotia ikimara kwinjira muri East Africa community kuko hano turavuga ibintu bitandukanye
bwana Serge
wa Kongo baravuga bati turametrize intambara turimo turimo turayitsinda ariko ibindi bihugu bikati negotia nabo bantu mu Rwanda hari imitwe irengejana muri Kongo wabyumva mu audio ara negotia nande uyu munsi
bwana Serge Felix Tshisekedi ntabwo yo kugira ngo yinjire muri la communauté yo kugira ngo involving muri kirazo cyo muri est ntabwo iri guturuka kuri we iri guturuka muri pression afite muri communauté aturukamo mu baturage kandi no seulement ça kan akaba ari kintu kigaragara ari kintu legitime ari kintu legitime donc ntabwo ari est africa iri kumobliger gukora biriya bintu ahubwo
usize mu kigano cy'ubushize tuganira tuti abasekere ku rugamba baravuga bati M23 n'u Rwanda ariko abanyapolitike bati kada ntabwo ari u Rwanda twarabiganira ubushize tureba iyo confusion iri muri leadership abanyapolitike cyangwa ubutegetsi budatinya kuvuga ninde M23 none niba bavuga bati gana M23 ganira n'u Rwanda cyangwa abantu ba kare M23 u Rwanda ni M23 ubwo urabona atari depo de mesire
bwana Serge uri kwafirma exactement ibyo ndikubwira nuko no mu Rwanda hagombye kuba abantu hagati y'igihugu bavuga ati ngo bari abantu murega ibi nibi 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 nabo ntabwo ari bo c'est ça le jeu de la politique no mu Rwanda hagombye kuba abantu bakontesta ibyo Kagame avuga or ntabahari rero iyo hari ntuza ebyiri hari contradiction ebyiri hari ikintu kivukamo soit ni ikintu kibi cyangwa se cyiza ariko haba harimo ikintu kiri kuvukamo ariko mu Rwanda nta muntu ushobora guhagarara mu gihugu kuko abo bantu uri kuvuga muri Congo bari muri Congo niba bari kuvuga ati ngo reka dango bari abantu ntagaraba mais bien sûr nkuko nakubwiye muri M23 harimo abantu batari necessairement de nationalité rwandaise nubwo u Rwanda ruri kubafasha harimo abantu bari de nationalité rwandaise kandi centre d'entraînement zabo abantu barazizi mais ikibazo ntabwo ari kirahungaho ikibazo ni gushobora reka nguhe urundi rugero uzi ko nta musicien n'umwe w'umukongole ushobora kugenda ngo akore concert muri Europe bwana Serge nta musicien n'umwe ushobora kugenda ngo agire concert muri Europe bamaze imyaka icumi irenga icumi tanu mu bishobora
ndabizi baba boycott baba kubita bagira bati
exactement c'est à dire que diaspora y'abanyarwanda ntabwo yari yagera aho ishobora gupeza ku buryo mbere y'ukuntu ikintu gikorwa bavuga bati ngo ngo bariya bashobora kucyanga il faut yuko tugera kuri nivo yuko politique interieure y'u Rwanda diaspora ishobora kwigiraho influence mu buryo iri dirije icyo gihe rero muri zira za negotiation zose ziri gukorwa kandi ni legitime bwana Serge dufite ubwo burenganzira igihugu ntabwo ari cya Paul Kagame niba mbabwira ko mumuha importance ikomeye cyane
uravuga ku banyarwanda genda cyakubaza kuri M23 niba koko M23 ifite legitimacy yo kuganira na Kinshasa mu gihe tuvuga yuko ariyo Kigali y'irema
irayifite
inyungu ku butegetsi bwa Kinshasa niyo ndimo kukubaza niba atari umutego w'ubutegetsi urimo kugwamo kujya kunegosiya n'abantu bitwa ko bashyizwe mu gisirikare bakongera bakirebera bakavamo bakagenda kuko amateka y'imvaturo ntabwo ari ayangaya uyu munsi bifite inkomoko bije bite magingo ya mu gihe twarebaga andi mateka mu isi imbere bavuga yuko abo bantu bafite urimo kubakoresha nunu kwa korero bimwa bango bagiye ku igitsikare cya Kongo cy'abayimfitire bazongera benfitire nganuro cya igitsikare cya Kongo bizarurika tere gatoki kuko niba ari abanyarwanda bazagiye mu igitsikare cya Paris nanone biramo tere komeje kuri ya ukomeye iyo formule n'arimo gusobanukirwa ngiye
bwana Serge nkubye ko diaspora niyo yabiri mu Birigi muri Etats-Unis hari hose unyumve iyo ntuza analogy iyo bahagari bahagurutse bakavuga bati mulungu twebwe hano muri iki gihugu cy'Amerika turi gusaba droits zacu zimeze gutya ari diaspora gusa tubwe y'abanyafrika guverinoma irabumva irabimvita ikabashira hanga bakabye ikibazo cyanyu nikihe turagikemura gute nikihe kibazo M23 fite ingufu ntabwo mbona impamvu ikintu cya sita negosiya nabo kuko ingufu barazifite yaba iyo biturutse muri Ethiopia yaba iturutse hehe ariko ifite ingufu do ifite objectif ifite objectif kandi irashyigikiwe ishyigikiwe n'u Rwanda donc yigize legitime do Congo pouvoir ya Congo ifite iyo obligation yo kugira ngo ivuga n'abo bantu kuko il constitue une force aho ngiwe nta kibazo na kimwe mbona ahubwo ikibazo cyaturuka ko Congo idashoboye kujera iyo M23 cyangwa se kurangiza iyo ntambara ya M23 niho haba ikibazo nkuko hari za diaspora muri Europe zishyira hamwe zikagira gutya zikavuta ibuno ngo hano hari ikibazo kandi nimudakemura ikibazo cyacu reka ngo example y'abasampapi batagire impapuro hari igihe bagiye bakajya muri za eglise bakagira za ntuza bakavuta turapfa dupfe ariko nimba mudashaka ko dupfa muduha impapuro bakagira bakabaha impapuro zabo donc voilà c'est ce n'est pas que ari kubera ko ari M23 mais ni kubera ko bafite ingufu c'est pourquoi nous autres aussi en tant que diaspora kuko ibi byose ni rapport de force en tant que diaspora kugira ngo tugire iyo poids tugomba kureba ubushobozi tugomba kwiha personnellement en tant qu'organisation kugira ngo tugere naho dupeza kuri za decision na zimwe zimwe ziri gukorwa muri karakare au niveau régional d'abord faut qu'on arrive là
twimo tibinatira turangiranye ndagira ngo numve nari cyavuga ntabwo ariko kugata ijambo banzurangize point yawe mbere ko twajya kwari
donc urumva ko muri iki gihe le fait que hari absence yego hari je baba ari kuvuga ngo za FDLR ngo ntuza nzindi za ntuza ziraho ngaho biri kugira mais ikibazo ça reste le même ntago bafite ubwo bushobozi bwo kuvuga ati ngo longo il peut peser dans la négociation ngoye exemple ya FPR tel Rwanda yagize aho ubushobozi twavuze kugira ngo ishobore kudilinga na le pouvoir en place. Donc urege muri yo contexte bwana Serge donc hagomba kuboneka igisubizo kiriya désordre cyangwa se
no kwibaza niba byanavugwaho kuko Kikwete yarabivuze Kagame aravuga ati nzagutegerana nkwice ahubwo byaba harimo hypocrisy nini cyane baramutse bavuze bati muri Kongo turatubashyize kandi ko abikora ariko iyo mitwe yindi biti y'abanyamahanga bo ibigo byabo ntibe bifite ijambo ryavuga kugira ngo bakemure ikibazo kimwe rukumbi aho niho mfite impungenge baramutse bavuga ati imitwe yose nigane ibihugu byabo nta muntu utabishyigikira ariko uvuga ngo igihugu kimwe gusa rukumbi kiba ari cyo kibishyira mu bikorwa ibindi byose bikomeze birebere hari Uganda ifite ADF irimo kurwanya hariya hari Abarundi bafite iyo mitwe iri munsi y'ikivu irimo kurwanya barabarura bati hari imitwe irenga ijana muri Congo kuvuga ngo usanga iyo abanyamahanga ngo nitahe imanike amaboko ngo niba itabikoze baza kuyirasa aho niho mbona kandi abaza kuyirasa nanone harimo abashyigikiye iyo mitwe bakareya muri Congo M23 tuzi ko ari u Rwanda rwishinga n'indi mitwe n'icyo nagira ngo wenda mbe nasaba na ari kugira ngo akore komantere ngufi kuko biratera turangiranye
ibyo uvuze nibyo me ntabwo ushobora kurezolva ikibazo complexe nka kiriya uri gutira plusieurs cibles à la fois
ariko ndemera mwana ariko ejo ndino ndeba CNBC hano bavuga kwibazo urabona ari bazo bya petrole wazo uvuga intambara y'Ukraine urumva
ko wisubije ku kibazo cyawe kubera iki ari igihugu kimwe kubera ko ire desordre iri possible kubera ko Congo ntago iri muri eta yo kwiorganiza nk'igihugu umunsi Congo yashoboye kwiorganiza bona se ndakubwira ko na ADF nibyo mu Burundi bira byose bizahagara donc il faut commencer là où il y a le vrai problème est muri Congo Congo stable ça veut dire que Uganda est stable na Burundi est stable donc niyo mpamvu il faut commencer par là parce que urukubona M23 ariko M23 wenda nayo niyo ifite za ramification kuri utwo tuntu twose urukuvuga aho ngaho donc résolvons le problème d'insécurité avec le Congo hanyuma ibindi byose uzabona ko bizakurikira kandi umutekano uzagaruka
urakome cyane kuri analyse yawe comrade ari Abdou Karim unatekereza iki wowe kuri kira cyemezo cyejo cya disabafa cyo muri Nairobi kuri ibyo twaganiraga na mugenzi wacu Baraka wowe urabyumva ute ese abanyarwanda bo ibyabo bizarangira kuriya bakomeze bamanika amaboko baze bicwe bahumba hume Kagame ari gamba turanya tugatanga ubunani tukabarasira iyo bari tukagaruka tubyira insinzi bo ntabwo bazagira izwi bavuge batari ko ibibazo by'abanyarwanda bo nibi ibibazo by'abarundi nibi ibibazo by'aba ndavuga muri rusange bitewe nuko iri raporo ibyo yavuze n'ibyo tugomba kuvuga
Serije urakoze cyane Baraka ibyo arimo kuvuga afite ishingiro wenda mbisobanure mu bundi buryo nibwo byumvikane uri bubyumve neza Baraka arimo kubwira ati M23 ifite imbaraga irakubita igafata rucuri igakora ibiki abantu bakiruka nk'abagahunga kandi hamaze igihe igisirikare cya Congo cyananiwe kuyicensura ngo kirangize M23 iri muri Congo n'abakongomani bari muri Congo baba bashyigikiwe n'u Rwanda byabigize biki bavuga ko ari abakongomani bari muri Congo ntabwo ari abo gusa n'abariya b'abamayimayi n'abaki bose bari muri Congo kandi bo ntabwo bitwa ngo nka ADF ya Uganda ntabwo batwarwa nk'aho ari abatezi b'ubwoba sinzi niba hari aho baregwa ngo bica abaturage bo iyo bivuze bavuga yuko
abaturage n'amajwi dukiranga
ariko bashobora kuba babica ari crossfire atari ukuvuga ngo bo bakora nk'ibyo ADF ikora ijya gutega ibisasu mu mabisi urabibona nawe ibyo Baraka arimo kuvuga rero nibyo natwe abanyarwanda dushoboye kugira imbaraga zatuma zaba imbaraga za diplomasi zatuma biriya bihugu byo mu karere byo muri region bitwumva ariko n'ibihugu byo hanze nabyo bikatwumva byanze bikunze hazaba iki byanze bikunze bazatuma Kagame yumvikana Serije ndashaka nkwibutse yuko Habyarimana yari yaranze kumvikana n'impunzi cyangwa FPR nibare basuzuguraga niba wibuka neza Museveni yabivuze nuko abantu bashaka kubihakana avuga ati narambwiye ngo yumvikane n'abantu bantu n'abasirikare n'abasore n'iki aranga ariko abantu buri muntu aza kubwira tuya ntabwo byabaye niko byari biri bateye muri 90 nakubwira yuko mu kwezi kwa mbere kwa 91 kandi wibuka ubwo bari batsinzwe ariko muri 91 nubwo bari batsinzwe bavuye mu ntuza ariko batara disbanded completely bagiye guhurira muri Congo bahujwe na Mobutu insere iba ari insere cyangwa ahantu nk'aho ngaho iba ari gaboritebere ariko bagiye guhura na Mobutu arabahuza muri mu rwanda narimo kuva ubwo nibyo byavuyemo intangiriro yo kugira ngo n'ibiriya bihugu bindi byose bijyemo noneho FPR itangiye kugenda igira imbaraga yiroganizinga noneho bihinduka ibintu biri international byavuye kuri pressure rero
ariko yari ifite na diplomasi y'ibi y'igihugu nka Uganda yabafashaga iti nyamuneka barone nimuvugane nabo nimugire muri Mventura rero nayo niko nge mbibona ariko ntabwo ari nicyo icyo none tujye mu bintu bya logiki bya nyabyo natwe ubwacu bwo turahangara turasaba u Rwanda yuko twumvikana na tugomba kumvikana ni nacyo abantu bose barenganya Kagame kudashaka kumvikana kwe terabivuze mu 2012 ubuyurwa iyo u Rwanda rwemera kumvikana n'abatavuga rumwe narwo rugahinduka ntago tuba dufite ikibazo dufite ubu ngubu ntago abantu benshi baba barapfuye nk'abamaze gupfa ariko Kagame we yaranze yanze rero natwe abanyarwanda twicamo duke nibyo navuze twicamo duke aho kugira ngo dushyire imbaraga hamwe baraza bakadushuka tukicamo duke tukaba wika tukagira imbaraga nkeya ikindi abanyarwanda ubwabo baraza tukagambanirana bakadutumamo abana kaza yindura ngo ari hamwe namwe ejo akaba yaguzwe arimo gukorera Kigali urabazi cyane benshi Serge bazaga bagajyana n'abandi bantu n'abapolisiye abandi babashutse ngo batware Kigali bo bagereyo bakajya gukorera Kigali abandi bakaguma bigaramye kireba nka piyesi mbera kuri icitsemo ibice bingahe niyo abantu bari bayirimo reba ibice bamaze gucikamo reba mbese buri shyaka ryose rya opposition y'abanyarwanda bari abantu ntabwo ariko bameze ni ikibazo rero tugomba kureba kiri muri twebwe abanyarwanda wenda gituruka ku mateka yacu ariko ayo mateka yacu akaba afite n'ikindi kibazo gituma twaragize ibintu byo kwikunda cyane n'ubwoba cyane
oya n'inzara na politika y'inzara nayo irimo abantu bemera kugurisha soro yabo kugira ngo babe
ntabatabura inzara ntabadakunda kugira uziko niyo M23 batuvuga nayo yikiyemo ibice ariko hagumyeho ikintu kiguma wibuka bigeze kubitwaho baraza banajyana Uganda ariko barongera basubira bajya mu rwa muri Congo so nibi rero na FPR nakubwiye nti itaratera bari baranze kuvugana nayo iteye bemera kuvugana nayo ariko twumvaga yuko aho kugira ngo dutere ko byatuzaniye intambara habamo repercussions ziteye ubwoba ubutekereza ngo wenda Kagame yagira ubwenge akavuga ati you know what reka numvikane n'abantu bantu bitazaviramo ikintu kibi cyane wenda nanjye nkasiga ntazaho mpambwe nk'uko uzi yuko Habyarimana nawe yabuze ahahambwe ntawuze ahahambwe ariko abadikiteta niko bamera pawe bajya mu mutwe bakibagirwa yuko biri bugire so tugomba mbere na mbere twebwe kuri position gushyigikira yuko leta ya Congo ibishoboye tukanayishimira yuko yavugana n'Mventura wenda bikarangira byananirana bikabirananiranye ariko yagerageje kwereka niba iyo gesti yo kumvikana ntabwo twagira double standard ngo dusabe Kagame ngo imishyikirano ngo ariko abandi bajya gushyikirana tubahakanye tugomba kubyemera twamara kubyemera none reka bari byishingiro ibyo urimo kuvuga right none n'umwajya ku ruhande rwawe akaba ari byishingiro uvuga ati kuki yiba Kagame yiba u Rwanda n'ibindi nabiriya bihugu bya East Africa bivuga ngo Kagame niyumvikane I mean Tshisekedi niyumvikane Congo niyumvikane na M23 n'abandi bantu barimo bakeye abarimo gusaba ibiganiro badateruye intwaro kuki batavuga bati nawe umvikana n'aba ngabo ikimenyesha iyo badakoze ibyo ngibyo barashaka ngo abantu bose bazajya babanza bafate intwaro babone gutegeka amaleta yabo cyangwa abaperezida babo kumvikana n'abantu ibi rero niho debate ikwiriye kugendera ni nayo pressure ikwiriye kukuzira ibi bintu serije intambara turimo twebwe ya karere kacu kariya ariko ntabwo ari n'akarere kacu ni intambara zose n'izo ku isi ni intambara za psychology ni intambara ziri ku rwego rw'ibitekerezo hejuru cyane nubwo ubona bamwe baba barwana ariko haba harimo ibintu by'ibitekerezo hejuru cyane right now bano bantu barimo kurwana n'Uburusiya mwabivuze neza cyane Baraka abaje ikibazo ati kuki barimo gutabara Ukraine batarimo kugira wibuka Ukraine ntabwo iri muri European Union iyo kuri European Union yaba automatically member wa NATO ariko ntabwo iranajyamo ariko barimo kwifasha nkaho iriyo psychologically barabihinduye ngo intambara Ukraine niyo front line y'abantu bari kurwanira amahoro freedom ubu nibwo bakibimenya muri 2014 bafata kuremenya n'ibiki ntago babigize ubu ntihavumbutse yuko hanyuma ya 2014 ubufaransa n'abadage nibundi bihugu bundi buki ariko cyane cyane ubufaransa n'ubudage 75% bumaze kugurisha intwaro Russia zirenga miliyoni za biliyoni zirenga 20 na bane ko bugufi 30 kandi baravuze ngo barabaninga so ibi ni ibintu bigomba kujya ku rwego rwo hejuru tukareba tugatangira gutekereza bidasanzwe tugatangira kureba ibintu muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo yiba tugize dutya we must actually push to this level kandi kindi Serije nibyo bitubwira tuti yiba tugerageje bino turimo kugerageza bikanga twebwe turavuga tuti nta kintu tutazavana on the table ariko tugomba kubanza tukagerageza ibintu bimwe byananirana mukabona ku escalating mwereka amahanga twagerageje muri kino kintu cyose mahoro twagerageje iki byose byananiranye now this is what is going to be so kongo ngomba kuvugana na inventory kuko kongo ubwayo inventory zikabavoraninga abantu bagahunga ibintu bigacika ntabwo iragira igisirikare gikomeye cyavuga ngo cyanyutralize inventory completely icyo ni icya mbere inventory iri ku butaka bwa Congo nyabisapotinga no hanze ariko irimo kurwana ku butaka bwa Congo kandi ikibazo ntabwo kirarangira kugira ngo kirangire rero iyo mwana naneye kukirangiza militarire mugomba kukirangiza mu bwumvikane kugira ngo amajyambere n'ibiki bishobore gutera imbere aba abanyarwanda cyangwa ababarundi cyangwa abandi bari muri Congo nabo bagomba kuva muri Congo bakajya kurwana he mu gihugu cyabo bafite imbaraga zo kujya mu gihugu cyabo then nabo bagasaba imishyikirano iyo batabishoboye then that's a different story njye ndimo kubivuga in a realistic form ntabwo mvuga ngo nabivuga ngo niyo position y'uburonyarwanda oya ibi ni ibitekerezo byanjye mu buryo buri realistic mu buryo buri butuma abantu batekereza bati you know what koko bya bindi tugomba kubaka imbaraga iba natwe dushaka ngo twumvikane tugomba kwiha kuya kugira ngo dushobore kugera ku bindi bitugeza aho bitugeza serije umuntu uzatekereza ngo abanyamahanga nabo bazaza kubigukorera we ntacyo wakoze aribeshya cyane inventory kuri risiki bareba inventory iyo bagiye hari amashyamba ya Congo bakarasa bagatekana na risiki yo gutera ngo bafate rucuro bagitreteninge bajye Goma kandi bazi icyababayeho muri 2012-2013 2012-2013 ni risiki baba batekinga ni twebwe n'abantu bahe bacu bangahe baruje gutekinga risiki ntabo barashaka ngo birangire just by wish nibyo twatangiriyeho therefore what we need to do criticizing Congo kuba ishobora kuvugana na bariya wenda byakemuka neza wenda igatuma na bariya M23 Kigali koresha iyo amburiko code bayica noneho bagumana n'abantu bayo abatarabanya abakongomani bagasubira mu Rwanda iyo amburiko code kabirarangiye bibaye bityo byadufasha cyane byafasha akarere cyane byafasha Congo cyane natwe rero abanyarwanda tugomba gukoresha uburyo tukongera imbaraga tusaba ibyo mishyikirano tukivana yuko buri muntu agomba azabikora ubwe ku giti cye wenyine oya tubikore dushyize hamwe ariko tubimininga atari ibintu by'amacenga nitumara kubikora bikananirana tu escalating tujye ku rundi rwego na hanyuma babone kutwumva nakubwiye FPR ko yabikoze bamaze gutera bateye muri 19 mu kwa 10 1990 mu kwa mbere babamage Gabriel bajya kuvugana Mubutu abarimo Mubutu yahaga FPR amafaranga agahana Habyarimana amafaranga ariko bose nta bose batazi ko arimo guha bomba arimo kubafasha so ibintu ni ibintu bishoboka ariko abantu bagomba kubanza bakagira icyizere bakamenya icyo bashaka bakamenya priorite zabo bakashyira hamwe imbaraga bakazishyira hamwe bagakora bagamije kugira ngo bagire icyo bashaka Serije urabizi inventory yari yaracitsemo ibice ariko bishyize hamwe ubu ngubu barakora nk'umuntu umwe hari abantu bari hariya batabonanaga na Makenga ariko barabonana ndizere ko ntaganda bamufunguye agiye yabajoining ariko twebwe abanyarwanda turabishobora oya kuturangana kabisa ugasa nkaho tutazongera guhura tukibagirwa ko uhuru na Raila Odinga bahuye ubwo ubwo uhuru arimo gusupportinga Raila Odinga kandi mu matora abiri yarangiye ya Kenya yaramwibaga abanyarwanda ntabwo tuzi ikintu cya reconciliation ntabwo tuzi ikintu cyo kurenga ibiba byarabaye twebwe twibanda mu bintu by'intuza and that's what we need
abanyarwanda
message
ari burya kandi ni ikibazo nkuko twaza kikivuga baraka aravuga ati tuvugurije ijambo diaspora nawe utabanyarwanda ariko burya abanyarwanda nta matungo adafite n'abantu ayajya imbere na kera mbibuka ndi umwana ajya mbona nkabona intama nkabona izindi zirayikurikiye ukabona intama iri imbere inka ziyiri inyuma uko ikasigaka n'abanyarwanda bakeneye rero leadership nkeka ko
ibya leadership ntabwo nemeranya nabyo uridinga abari willing to be led uridinga abantu bifuze ko bagomba kuba led abanyarwanda bamenyereye kuba led n'umuntu w'igituza ubakubita ubagira kandi ntabwo byashoboka ibyo ngibi ngo bihinduke
ibyo rwo ni ndi kuvuga ariko wowe uri a leader niba uridinga by examples abantu bazakwibonamo niba uridinga by examples utanga urugero rwiza bazagusupportinga ariko se niba uhindura indi
uzanyibonamo azanyibonamo akoresha amaso ari objective mugihe akoresha amaso y'amarangamutima ambonamo nka ari ambonamo nk'umututsi ambonamo nk'umwanzi akimbona muri wa wundi uko yabonaga wa 94 95
bwana Serge
kwivana mu bantu dufite abanyarwanda ntabwo dufite ubushobozi bwo kongera kureba abandi banyarwanda abanyarwanda dufite ni twebwe tw'uyu munsi
Mugana Serge
niyo mpamvu turimo kuvuga bino bintu kugira ngo abantu bafunguke bamenye ngo ikibazo ntago ari Kagame ikibazo ni imitekerereze yacu ikibazo ni ukunywa turi imbata z'amateka urakoze kampe baraka chance yacu
uretse muha iminota itatu dusoze iminota iraturangiranye iki kiganiro ngewe mpamvu nagikunze uburyo kiyoboye kuri mugoroba n'uburyo murimo kwiyisima ni ukugira ngo tujye tubana ibintu bya tabu abantu umuntu akicara akavuga ati abanyarwanda ni mukore abanyarwanda ariko nawe ni umunyarwanda
nanjye ndi
uravuga uti uko nakoze iki ngiye uyu munsi satisfaction yanjye ni iyihe mu mpinduramatwara twifuza abanyarwanda turi abanyarwanda tumaze imyaka 30 tuvuga ubumwe bw'iriya leta tugeze muri 13 ariko ndamutse mvuze nti wowe iyo ushinze ishyaka ukaryita ihuriro nyarwanda ugahamagara abanyarwanda kurijyamo bakinjira umwaka wa mbere tugakora nawe akabiri ejo wenda tugatandukana avuga bati ntabwo waderivuyinze mesaje nifuzaga uwo muntu ubwo tutakiri kumwe ndamwumva iyo agiye agashinga ibye abikoze neza namubwira ni God bless you nubigeraho uzaha abanyarwanda icyo waraniye nanjye nimigeraho uzagaruke tuzakomeza tubane tukavanayo ibintu by'urwangano biza bivuka mu nyarwanda
Now you are talking. Habaraka ijambo yagiye kongeraho.
U Rwanda rufashwe n'umututsi cyangwa rufatwa n'umuhutu n'umutwa azironga turi abanyarwanda twarubanamo. Icyangwa si urufata, si urubohoza, icyangwa ntushyiraho umurongo utuma abanyarwanda babana mu mahoro nta wundi wongeye kuhemukira abanyarwanda. Baraka ijambo ryanyu.
Murakoze bwana Serge, vraiment nabakurikiye kandi nishimye cyane ukuntu ikiganiro mwakigize mwagishepinze hari ikintu mpora mvuga surtout ku byerekeye abanyarwanda kandi yaba ari wowe yaba ari njyewe twebwe tuvuga tuti ngo turikumva ibintu ukuntu bimeze dufitemo responsabilité nubwo tutabizi ariko dufitemo responsabilité ni responsabilité ni iyo ni gushobora kugira iyo capacité yo gutransmettre savoir cyangwa se connaissance dufite ku abashobora kuyakira kandi ntabwo harakantu kamwe cyangwa gukosora kuri Bwana Ali ntabwo umunyarwanda wese azaba ari prêt yo kugira ngo yakire message mais la manière tuza transmettre iyo message kuri umunyarwanda ishobora kuza mu transform ndagwa nk'urugero hari umukobwa ushobora kunyura unyura ku muhanda gutya ukamureba kuvuta muri umukobwa ndamukunze ariko we akakureba nta kintu kimubwiye ubwa mbere ukagenduka mu mutomo kamubwiye ati ngo ndagukunda akabona nta kintu vraiment nta kintu bimubwiye ariko le fait que ugeze ahantu ukamwereka yuko koko umukunze ko umushaka nawe akagera akaba convaincu ntabwo yabari convaincu au début akaba convaincu akavuga ati ngo koko ndabona uyu mugabo anshaka kandi ndabona dushobora kubaka hamwe donc hari yo processus igomba gukorwa surtout que na benshi tujya mu mashaka nanye ndi kwishyiramo tujya mu mashaka tutazi ishyaka icyari cyo twumva yuko kujya mu ishyaka ngo ni kubera yuko tutumvikanye na Paul Kagame kubera ko tutumvikanye mvuye muri rya shyaka rindi nkaza muri ibingiri winjira mu shyaka ari kubera ko wabaye eduke kuri cause uri kudefana
ugeze neza kuko hari umuntu nkunda gukurikira niba uvuga ati ugomba kwi learn how to learn ugomba kwiga
ibyo ya ariko niyo ijye mu ishuri umwarimu afite responsabilité ku gutransmettre matière we ari afite ari kwigisha ku munyeshuri ku buryo aba évalué par rapport y'ukuntu abanyeshuri bari kumva matière uri kubatransmettre akareba uwanyuma ni iyihe matière yinjiye mu mutwe we kuko baza abenshi iyo matière batayize oro twebe tumazemo imyaka myinshi cyane dukora des analyses tuganira ku bibazo dushyiramo igihe ingufu umwanya wacu kugira ngo dushobore kurezova bira bibazo donc ubu tugeze igihe niyo mpamvu bavuga ngo maître bwana Serge uri maître bwana Ali uri maître donc ça veut dire que ufite ubu ngubu capacité yo gutransmettre matière ku banyeshuri donc ce qui reste à faire c'est quoi tugomba kuverifia ubwacu nimba dufite koko iyo capacité yo kugeza iyo message ku muturage kugira ngo umuturage abe umunyeshuri nawe azabe maître aze mu muryango w'abarimu ashobora kuba nawe umwarimu yumve ntuza donc hari izo deux sens zigomba gukorwa hari les leaders bajya vers le peuple kugira ngo babatransmette les savoirs et le peuple uza bagahura na les leaders kugira ngo bashobore kurezova ibibazo bya community zabo donc c'est ça qui doit être construit maintenant kandi kugira ngo bibe construit twabivuze tugomba kuvanaho iyo aspect yo kwiyemera cyane yo gukeka yuko tudashobora kwishyira hasi cyangwa se tudashobora kwicisha bugufi kugira ngo tujye ver abantu dukeneye kugira ngo dushobore kurezira kurealiza ikibazo cyacu donc hari ibintu bigomba gukorwa kandi bwana Serge ndi kukubwira yuko disipe yaba ari wowe cyangwa se undi muntu ashobora gufata izo responsabilite donc responsabilite zo turazifite kandi tuzazifata igihe kirageze kugira ngo abantu bafate de responsabilite biyangaje kubera ko le temps presse kandi l'opportunité est là kugira ngo abantu bashobore kurezolva ikibazo cy'umuntu uza mu karere k'iwabo murakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Baraka rwose sinzi uburyo nagushimira bitewe nyine n'ibitekerezo byawe byiza ukomeje kugeza ku banyarwanda no ku bandi bantu bumva ururimi rwose rw'ikinyarwanda mu karere k'ibiyaga bigari sibutu ku bibazo dufite muri kariya karere approach yawe rwose ni nziza kandi nk'uko abantu babinyandikira ujye ukomeza ugaruke nyine utange umuganda wawe ari Abdulkarim dusoreze ku byo mugenzi wacu avuze kiriya kintu bivuga ngo iga uburyo nawe wiga twe turi abanyeshuri muri aya mateka yacu turi abanyeshuri kuko burya urugero yari anatanze
tujya 90 seconds
yamwitse turi abanyeshuri 30 buri wese agatega amatwi mwarimu ariko buri wese afite uburyo yiga mu buryo bwe akiga uburyo agomba kwiga kandi akagera ku nshingano ze abanyarwanda dufite ikibazo cyo ntabwo twagihunga nasanze kiriho mvuka nawe wasanze kiriho tukimazemo amajenerasiyo n'amajenerasiyo kuvuga gusa ngo tuzakomeza tukivuga tutiga uburyo tugomba kugikemura natwe ni ikibazo gikomeye cyane challenge iri kuri twebwe turi muri ibi ngibi buri munsi iyo blame ndayemera
60 seconds
ariko bajya batunenga bareba n'ibyo twagerageje ku ruhande rwanyu ngiye hano mvugira ihuriro nyarwanda ni radiyo itahuka ya Rwanda National Congress nzi neza ibyo dukora nzi neza aho duhagaze abanenga bati ntabwo muderivuringa ndababwira nti ntabwo mu ihuriro murimo mu mubizi ntabwo ibintu byose bizajya kuri radiyo itahuka ariko uri mu ihuriro nkakwereka ibyo twakoze muri iyi myaka 11 nkakwereka n'ibisigaye gukorwa dufite urugendo dufite gahunda ya politiki tugenderaho So biroroha rero gukritika abantu kubereka ibitagenda kuko uri hanze. Umuntu arambwira ati mwananiye kuderiveringa promise yanyu. Hari umbwiye ati itanguka mwakoze akazi gakomeye muri imyaka icumi, abanyarwanda barabazi, ahubwo baravuga bati delivering yanyu igeze hehe. Ubwo ni feedback mbabura ku rundi ruhande. So radio rero inshingano yayo ni iyi ngiyi. Ahubwo tumenye dute ko abantu bakiriye ibyo
twakoze.
Ubu tumezira ubutumwa bwatanze kuri radio iyo batawubyaza umusaruro. Ari Abdulkarimu mu minota ibiri dusoza jambo ryanyu.
Serge urakoze cyane. Serge ibyo Baraka avuga ni byo tugomba kwiga. Nanjye kino kiganiro kiranshimishije kuko hari byo tuvuze bigaragaza yuko tugifite akazi gakomeye cyane ko gukora. Nibyo atanze urugero rw'utereta umudamu umukobwa hanyuma akazaba n'umugore we yuko abanza kwanga ari ukagumugerageza nibyo turimo gukora. Ibyo turimo ntabwo ari quick fix mu Kinyarwanda babyita iki, ntabwo ari ibintu bigomba gusobanuka vuba. Actually na Kagame navaho tukajya no mu gihugu akazi nibwo kazaba kanatangiye kanyacyo ko guhindura imitekerereze imikorere no kuderivering ibyo tumaze iminsi tunenga Kagame byiza byubaka u Rwanda. U Rwanda iyo mu dictator amaze kuvaho, igihugu iyo mu dictator amaze kuvaho, nibwo kubaka kuba gutangiye kwa nyako. Kugira ngo tubikorere tugomba guma twiga, tugakosa, tukemera ko twakosheje, tukaba transparent, tukemera yuko dufite intege nkeya z'abantu, ariko tukamenya ngo there is always a better alternative. Muri kiganiro rero dugize uyu mwanya nshimiye cyane Barakuru uruhare abigizemo, nuko twize yuko hari ibyo tutarimo gukora dukwiriye gukora. Ariko ikindi ndashaka nizeza abanyarwanda n'abadukurikiye bose yuko icyo turiho ni protracted battle, ntabwo ari intambara irangira uyu mwanya utsindwa kuri front imwe ukabura indi ukagira utya, kuko duhanganye n'umuntu nawe udahagaze nawe ufite imbaraga nyinshi arimo gushyiramo. Ariko icyo nizera nzi yuko turimo kugenda dutera intambwe. Sosiyete barimo kukubwira ngo mumaze imyaka cumi nacyo murimo gukora, oya ndumva atari byo. Hari ibintu turimo gukora bikomeye cyane kandi binini cyane, ariko na FPR ubwayo yamaze imyaka irenga cumi n'inga yari yuburiva muri bamwe ijya mu bandi igera no muri FPR, imaze no kubona n'izo ntambara n'ibiki byayo twaye indi myaka ine. So umuntu uzavuga ngo tumaze imyaka minini ngo ipfuye ubusa azaba abeshya, kuko dusobanuye ibibazo byacu abantu baratumenye. Nawe ubona bizi leta nka Boris urimo kwandika yandikiye leta ari uko ari opposition imusabye particularly ihuriro nyarwanda rikoresheje umuntu utuye iwe constituency we wari mu ihuriro nyarwanda ngo amwandikire, n'abandi bose barabizi rero ako kazi ntago impfa busa, bizagera igihe bize bikore. Igikuru dukwiriye gufata gushyiramo akabaraga tugatera indi step none irengaho, hanyuma natwe aba original nk'uko babivuze nk'uko babazaga aba original natwe bakumva ikibazo cyacu, hanyuma n'aba bandi ba international bakacyumva. Nuguhozaho protracted war, igikuru nuko cause iracya iniyo, cause iracyahari, Kagame aracyica aracyakandamiza abanyarwanda, ariko none n'u Rwanda agiye kurugurishaho u Rwanda ubwo rwose. Tugomba kubirwanya rero tukagumyaho, ahubwo tukajya twinenga nk'uko twinenze. Aba ntibagira ngo ni imbaraga nya cyangwa ni frustration, oya, habaho igihe mwinenga nuko twinenge none kuri radio tukaba clear tukavuga yes dufite defo, dufite iki, ariko defo ntabwo ari ubuyobozi gusa, ntabwo ari politiki gusa, n'abanyarwanda ndumva iyi radio yumva n'abantu bose, ntabwo ari abanyarwanda, ntabwo ari abapolitiki gusa, ntabwo ari leadership ngo ibura. Twese dukeneye kwifata mu mutima buri sekta yose, ntushobora kuridinga ubusa, ugomba kugira bu ridinga, bagomba kuba bari willing to run with you, to go with you, otherwise ntabwo wagira. Nawe urimo kuyobora ukiga uburyo wicenginga nka bya bindi Baraka avuze, utereta uwo mudamu ugahindura uburyo yiba bigize bityo ugahindura ukagira. So Serge mwakoze cyane, Baraka wakoze cyane, kandi please mujye muhora muza, we really appreciate kuza ugatanga ibiganiro, ugatanga indi dimension, indi aspect ikenewe, nk'uko ubona nka Dr. Kambanda aza agatanga dimension, n'abandi ba barantiwe
na wazagatangiye ntaherutse no kuza tugakora iki tukareba yuko dusobanuye abanyarwanda ntago ari impabusa gato gato baragenda bumva ariko binaba n'icyizere urakoze cyane Serge mugire weekend nziza
urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim ugire weekend nziza nawe Comrade Barak ugire weekend nziza dushimira abakunzi baraditsa kumwe mwadukurikiye mugire ibi byiza kandi mbashimira ibitekerezo byiza byanyu ikibazo ni ku ruhande rw'umunyarwanda wa Mugani niba ushonje ntago uzakomeza gutega amaboko ngo ndashonje uraguruka ukajya gushabika ukagerageza kugira ngo witunge cyangwa utunge abawe niba wugarijwe urahaguruka ukagerageza gushaka uburyo wikize umuntu ukugarije niba urwaye uraguruka ukajya kwivuza ntabwo umunyarwanda azakomeza gutaka rero ngo nimungirire impuhwe nimuntabare nimugire mute nawe ufite uburenganzira bwo gukoresha mekanizime yawe ku bushobozi bwawe haguruka witabare rero witabare mu mbaraga ufite abandi nabo bazakora ibyo bashoboye ariko tukaba turi magirirane mwakoze cyane mwese uwankurikiye kuri mugoroba cyangwa wanyumvise ibyo twaganiriye buri wese arebe icyo yabyazamo umusaruro yisuzume yibaza ati naba nkora iki kugira ngo impinduramatwara ishoboke mu gihugu cy'u Rwanda mwakoze cyane weekend nziza naho ubutaha hano kuri radiyo itahuka turabakunda mwese kandi bitinde bitibuke tuzatsinda
urakoze bwana Serge
urakoze cyane nawe